kwaye emva kobusuku obugqithileyo sonke sizalisiwe. Ndiye ndeva iingxelo ezilungileyo namhlanje zabaninzi abathe bamkela umoya oyingcwele kwaye siyavuya. Ndiyavuya ukuba nomzalwane uGraham kunye nathi ngobu busuku, omnye wabamanyane nathi apha emnqobeni, umalusi webandla lobungcwele phezulu eUtica, kunye nomzalwane uJackson ebelapha ngaphakathi kubusuku obugqithileyo. Ndiyakholwa ibinjalo okanye ubuyele apha kwisihlwele ndaweni ithile ngoku. Umntu othile uthe, ewe, ndibona umzalwane uJackson emva esihlweleni ngoku. No, nomzalwane uRadel ingaba ulapha ngobusuku? Lowo ngomnye wabamanyene nathi phandle apha kumashumi amathandathu anesibini. Siyavuya ukuba nabo ngaphakathi kwaye kweyethu. Oh, mzalwane uPat kunye nabo bonke abanye aba bazalwane si kunye naphandle kusihlwele, siyavuya ukuba kunye nani nonke apha ngobu busuku. Ngoko ukuba ndiya kuyithethelela into, bendiya kuzisa abanye babalungileyo abashumayeli phezulu apha baze kuthetha kuni, ngokuba ndisisitshotho nje ekubeni nelo likhulu ixesha kubusuku obugqithileyo. Ngoko umfazi wam ungumlungisi wam, niyayazi bazalwane oko endithetha malunga nako. Uthe abantu ngasemva ubusuku obugqithileyo bebengenakho ukundiva ngokuba bendithetha kule nto. Kwaye ngoku ngaphambi kokuba ndiqalise, ndiza kuzama into ethile. Ngoku andazi ukuba oko kungcono, ingaba oku ya kungcono emva ngasemva okanye oku kungcono, ingaba oku kungcono. Ngoku sithandwa, elo lixesha endafumana uphawu ngokuchasene nawo. Ngoku bathi oko kungcono, kulungile. Oh bethu, lowo ngumfazi, lowo ungolulungileyo, kuba kube lixesha elide ndingenalo soloko elungisile. Kuhle, sibe sinexesha elimnandi ngokuqinisekileyo ngoba busuku buthathu benkonzo ndenze njalo. Kwaye ngoku iideyiphu zonke ngaphandle kobusuku obugqithileyo ndibize umzalwane uGod ndaze ndamxelela ukuba eze kuthathela umnquba ideyiphu. Kodwa wenzekile ukuba ndibe ndiqondile ukuba uBilly Paul uthathe imoto yakhe wemka, ke ideyiphu ibingathathanga ngokokwazi kwam. Ke sikuphosile okuya, ndingathanda igcinwe ebandleni ngenxa yesizathu sebandla ukwenzela umntu othile ukuthi oko sikokukholelwayo. Ngoko ngobusuku ndiza kuthetha kwi-inkomfa enkulu ukuba ndinokugqiba imibuzo ngexesha. Kuze emva koko ngomso kusasa yinkonzo yempiliso kwaye siza kuthandazela abagulayo. Ngoko ke asinakunikeza okanye sihambe nje sithi ngoku ndiza kuthabatha wena nawe nawe. Oko akuyi kubakho kulungileyo, kodwa sikhupha iqela lamakhadi kwaye ndaweni ithile kuloo makhadi ibizela eqongeni abambalwa. Kuze emva koko ukuba umoya oyingcwele uyaqalisa ukutyhila, emva koko uyaphuma uye esihlweleni uze ufumane abantu phandle esihlweleni ukwenzela inkonzo yempiliso. Kuze emva koko ngomso kusasa ndiya kube ndithetha inkosi ithandile nje phambi kwenkonzo yempiliso. Ndibona umfazi wam ehleka. Sithandwa, ingaba akunakho ukundiva kwaphela? Oh, iyandiva. Kulungile, oko kulungile. Uhleli ngasemva emva kwaye ukuba akanakundiva unike na intloko yakhe. Wena andikuva, andikuva. Ke ngoko ngomso ebusuku yinkonzo yobuvangeli kunye nenkonzo yokubhaptiza. Kuze emva koko kwamsinya ndigqiba ukushumayela ebusuku ngomso, siya kuvula imidiyadiya size sibe nobhaptizo lwamanzi apha ngomso ebusuku. Ukuba inkosi ithandile usasa ufuna okanye ebusuku ngomso ufuna ukuthetha kwisihloko umqondiso wanikezwa. Kuze emva koko ukuba silapha ebusuku ngolwesithathu, ukuba inkosi iyandivumela ukuba ndibe lapha ngolwesithathu ebusuku, kuna ukuthetha ngesihloko siyibonile inkwenkwezi yakhe empuma kwaye size kumnqula. Ngoku oko nje kungaphambi korhatya olwandulela iKrisimesi. Emva koko kwamsinya emva kweKrisimesi yiveki yeholide yeKrisimesi, phaya kulapho sithabatha zonke iileta umzalwane uMesiya kunye nabo baqhele ukuzifumana, bazikhuphe zonke, kwaye sizibeka zonke phandle, sithandaze phezu kwezileta, kwaye sicele iNkosi ukuba isikhokelele kwindawo kwihlabathi apho siya kube sisiya khona. Ngokubona, ngamadoda angoosomashishini bamaKristu, anoludwe olukhulu, olufanele lube seFlorida kwamsinya ukwenzela inkomfa yawo. Ukusuka phaya ukuya eKingston, emva koko ngaphaya eHaiti, nokuhlela ePuerto Rico, ukuya eMzantsi Merika, kunyuka ukubuya ngeMexico. Kodwa iNkosi ikhangeleka indikhokelela eNorway, andiyazi kutheni. Niyayazi incwadi encinci ebizwa Indoda Ethunyiweyo ivela kuThixo, lolona shicilelo olupapashwe kakhulu eNorway, icingeni oko iNkosi ekwenzileyo phaya. Kwaye xana ndandiphaya, babengayi kundivumela ndibeke izandla kwabagulayo. Ndandiphaya ubusuku obuthathu, kwaye babengayi kundivumela ndibeke izandla kwabagulayo. Ye, niyabona oko uThixo anokwenza. Izihlwele zazizikhulu kakhulu, bafuneka bathabathe amapolisa akhweleyo, amahashe, baze bawakhwelise ukususa abantu babakhuphe ezitratweni, kuze ndibe nakho ukufika endaweni. Kwaye zange ndibeke izandla kwabagulayo, ndabathandazela kakade, ndabenza babeka izandla omnye komnye. Ke, ehe, qinisekile ndiya kuyenza ngoko. Ngoko, ngomso kusasa, ngoko, ngobu busuku, mhlawumbi siya kungena nje kule mibuzo, ngokuba sinelunge ngenene, kwaye andiyazi kuya kuba kudala kangakanani iNkosi iya kusigcina kuyo. Kwaye ngoko, ngomso kusasa, ingaba nguBilly Paul, uJean okanye uLeo, omnye uya kuba lapha ukunikeza amakhadi okuthandazelwa ngeyesibhozo de kube licala kweyesibhozo. Ngoku, abasuka ngaphandle kwesixeko abantu, mandiyenze kwakhona ukuze ningalibali. Ukuba ningathanda ukuze emgceni, singakhetha ukuba nabasuka ngaphandle kwesixeko abantu ukuba kunokwenzeka. Ngoko, amanye amaxesha apha ebandleni sifika endaweni apho bathi, kuhle, sifumana abasuka ngaphandle kwesixeko abantu, banyuse ubazise. Umntu othile uya kuhle, bendingakwazi oko bekungalunganga ngabo, bangabe bebexela into ethile engalunganga. Emva koko ufumana abantu esixekweni, bathi, oh, ngaba uye wabazi bona. Ke, emva koko bathi, ibithethiwe, kuhle, iza kuxelela ngamakhadi okuthandazayo, kulungile. Kuza kuthini malunga nabo bangena makhadi okuthandazela, kwaye kube kulusuku emva kosuku xa ibusithini, buya umva kumboko okuthetha, kulungile. Niyazi, ndasoloko ndishumayela umbindi wendlela. Ke, mhlawumbi ndiya kuyithabatha ngolwa hlobo, ngaba ingcono, ingcono, kulungile oko. Ndiya kunixelela into eyiyo. Ubuxhakaxhaka bompoposho wethu kwisidlangalala mbi kakhulu apha, mbi kakhulu, kwaye asizami ukuba ngcono ngoku ngokuba sifuna umnquba omtsha wakhiwe kwamsinyane. Kwaye ngoko kuxa siya kuba nenkulu indawo, yabona, ukuba sinokufikelela apho size sandise le ndawo ibe nkulwana, size sibeke ezinye indawo ezininzi, kwaye silungele imihlangano xana sinayo apha. Kwaye ngoku khumbulani, ekuseni amakwenkwe enye okanye amathathu awo aya kube enikeza amakhadi phakathi kwecala leyesibhozo okanye eyesibhozo necala leyesibhozo. Oko kunika ithuba lomntu wonke ukuba kuzinzwe. Kwaye bendithetha malunga nendlela abakhupha ngayo amakhadi. Kutheni sikwenza? Kukugcina ucwangco. Yabona, ngoku, kunokuthini ukuba ndiyangena apha kanye nje ngokufana nangoku ndize ndithi, makati lo mfazi, kunye nalaa ndoda, kunye naloo mfazi, yabona, iya kuba luhlobo olunzima, yabona. Kwaye emva koko, ukuba wena, amaxesha amaninzi, ndikwenzile oku, kwaye ukuba abakho baninzi kakhulu kusasa, ndingenza kwa into ekwani. Ndiyakuthi, bangaphi abantu apha abasuka ngaphandle esixekweni abanento engalunganga kubo? Phakamani. Tolwane uMesiya, uzokundinceda, uza kundinceda. Oh, uyeza, uza kuncedo lwakhe. Ndithethile nesihlobo sakho siyintombazana namhlanje, ngoku kungcono ube ngolunge kakhulu kum, yabona, kulungile. Kulungile o ndibuxabisile oba bugorha mzalwane uLeo. Xana ingalunganga masiyenze ilunge kangangoko sisazi yenziwa njani. Indlela engcono esinakho ukuyenza. Ngoko nje cela abantu abasuka ngaphandle kwesixeko ukuba baphakamise izandla zabo abanento engalunganga nabo. Emva koko nje nime phaya ndingcwalise kumntu omnye de umoya oyingcwele uqalise ndize ndithabathe isihlwele sonke. Bangaphi ababelapha xa bakubonayo okuya kusenzeka apho? Ngokuqinisekile yabona ke akukhathaliseki yeyiphi indlela eyiyo yona nje iyi ndifuna nikhumbule oku kwaye ndiyakuzama ukuyiphinda kusasa kwakhona. Iintlanga ivangeli enikelwe kuzo yivangeli yokholo hayi imisebenzi konke konke yabona kwaye njengoko nditshilo kubusuku obugqithileyo xa umoya oyingcwele wawa ePentecost xa behlayo baya kumayuda izenzo 19:5 kwafuneka babeke izandla kubo ukuze bamkele wona kwaye xa behlela kumasamariya kwafuneka babeke izandla kuwo kodwa xana bezayo kwiintlambo kwindlu kakorneli esawathetha la mazwi upetros hayi ukubekwa izandla xa intombi encinci yafayo intombi kayayiro umbingeleli wathi yiza ubeke izandla kuye kwaye uya kuphila kodwa xa umphathi khulu womroma intlanga wathi andifanelanga ukuba wena ungene phantsi kophahla lwam thetha ilizwi yiloo nto yabona umfazi womsirofenikikazi umgrike eneneni koko wayekuko xa yena xa uyesu wathi kuye wathi akundifanele mna ukuba ndithabathe isonga sabantwana ndisinike izinja wathi yinyaniso leyo nkosi kodwa izinja phantsi kwetafile zitya amaqhekezana esonka sabantwana wathi ngenxa yale ntetho umtyholi usukile kwintombi yakho yitsho izinto ezilungileyo ngoko yitsho into elungileyo malunga nomnye umntu thetha ngoyesu thetha into ethembekileyo into eyenene leyo yindlela yokukhupha amademoni akazange athi akazange ayithandazele intombi akazange atsho nanye into malunga nokuba iphilisile wathi nje ngenxa yokutsho oku uHedright ngenye imini zange axele nanto wayehleli nje phaya kodwa watsho into elungileyo eyamkholisayo umoya oyingcwele kwaye umoya oyingcwele waphendula wathi Heti cela nantoni na uyithandayo nantoni onayo noyifunayo kumanisa okokuba oku uyinene okanye hayi cela nantoni impiliso yodade wakhe omncinci okhubazekileyo ngomzimba ehleli phaya egogekile ishumi lezigidi zedola ukuze ayeke ukomba ezindulini ngaphaya ubutsha bubuyiselwe kumzimba wakhe oqobekileyo nantoni ufuna ukuyicela icele kanye ngoku ukuba awuzi ukuzokunika kanye ngoko ndingumprofeti wobuxoki leyo yinto ngobunto bayo ayinjalo uYesu wathi yithi kule ntaba kwaye uvile imalunga nokwakwenzekile olo lulungiselelo esingena kulo siphezulu kakhulu endleleni ngoku kwamsinya ukuza kwenkosi uYesu kwaye kufanele sibe nokholo loqhilo ebandleni elinokuguqulwa ngesiquphe ngokuqhanyaza kweliso limke okanye asiyi kumka kodwa sanokukhathazeka liya kuba phaya kwaye xa amandla eli bandla inyuka liyakuzisa abazalwana balo amandla ela bandla ayenyuka ayakuzisa abazalwane balo amandla ela bandla ayakuzisa abanye abazalwana emva koko kuyakubakho uvuko lomntu wonke kwaye singxamele kulo ngoku ningalibali amakhadi okuthandazelwa kusasa ngentsimbi yesibhozo kude libicala leyesibhozo emva koko ndibabuzile nantoni na ebikhona ngoko yekani ukunikeza amakhadi nize niqhubekele emva nize nihlale phantsi yabona kuba baya kuba nawo onke anikeziwe mhlawumbi ngela xesha kakade okanye ngobuninzi kangangokuba siya kutsala ukusuka phaya ndaweni ithile amakhwenkwe aya kuphakama eqhube onke amakhadi kanye phambi kwenu emva koko ukuba ufuna libe linye okanye nantoni ngaphezulu ngolwa hlobo emva koko xa ndingena nje ndiya nantoni na inkosi ethi yibize ukusuka kwaye ukuba uthi sukubiza kwa ukubiza andiyi kuwabiza wona konke konke yabona nje nantoni na okuyiyo kwaye ndi olwalungiselelo lona nje lumalunga nokunyamalala kakade. Kukho into enkulu ezayo. Kumbulani, phaya kulapho ngalo lonke ixesha ibithethiwe kweli qonga okanye kule pulpiti kwaye zange yasilela unangoku. Niyalukhumbula ulungiselelo malunga nesandla, yabona olwakwenzayo iingcinga zentliziyo, yabona olwakwenzayo ngoku qaphela oku, thetha ilizwi uze ubone oko likwenzayo, yabona. Ndinixelele apho kwiminyaka egqithileyo ibandla, thetha kumnquba. Iminyaka egqithileyo emithathu okanye imini iminyaka egqithileyo into ethile yayilungiselela ukwenzeka, ilungiselela ukwenzeka kwaye apha kungoku isenzeka kanye iyazibumba. Ngoku sinombulelo ngoku, oh indlela esinombulelo ngayo nje sivuya kakhulu. Ngoku sinelukhulu kakhulu imibuzo apha kwaye sifuna ukufika msinya kuyo. Umntu othile ujonge kuzo zonke ezi ncwadi ndinazo ndathi, kuhle, indoda ihlakaniphileyo idinga nje ibenye, kodwa andiyo ndoda ihlakaniphileyo ifanele ndibe nokuninzi kokujonga kuko. Kuhle, esi sisiguquli siGrike kwaye lena iBhayibhile kwaye lena intlanganiso yamagama concordance. Ke iyi siza kucela nje inkosi isincede kwaye isikhokelele ekuphenduleni le mibuzo nje ngokwentando yakhe engcwele nelizwi lakhe. Ke ngoku masithobise iintloko zethu nje umzuzu ukwenzela umthandazo. Nkosi, sinombulelo kuwe kusuka emazantsi entliziyo yethu ngako oko othe wena wasenzela kona kobu busuku buthathu bokugqibela. Oh, ukubona abalungiseleli behlangana emva phaya egumbini kwaye bexhawula izandla, kwanokholo oluhlaziyekileyo, kwakwanenyathelo elitsha lokuthatyathwa, ukutsala emnxebeni, neentliziyo zethu zigcobile, nabantu besamkela umoya oyingcwele emva kokuba bathe babona ilizwi lakho, indlela elichaza inyathelo ngenyathelo, indlela yokwamkela umoya oyingcwele wakho. Sinombulelo kakhulu ngakho oku, ya Nkosi. Wenza izinto zibe lula kakhulu kuthi ngokuba singabantu abalula. Kwaye siyathandaza Thixo ukuba uya kusenza sibe lula ngokupheleleyo lonke ixesha, kuba kuku olo luhlobo oluzithobayo oluya kuphakanyiswa. Kwaye ubulumko behlabathi bubudenge kuThixo, oko kwamkholisa uThixo ngobudenge bokushunyelwa ukusindisa bona abo balahlekileyo. Kwaye ngoku bawo kuko apha kum inqwaba yemibuzo ethe yabuzwa ukusuka kwiintliziyo ezinyanisekileyo ezikhathalayo, kwaye omnye wayo uphendulwe ngokungekuko ingamlahlela umntu ngendlela engeyiyo, ukuphosa ukukhanya okungekuko kumbuzo wabo obakhathazayo. Ke Nkosi Thixo, ndiyathandaza ukuba umoya oyingcwele wakho uya kunyakamela phezu kwethu kwaye uya kutyhila ezi zinto, kuba kubhaliwe ezibhalweni, celani kwaye niyakwamkela, kwaye funani yaye niyakufumana, qonqozani kwaye niyakuvulela. Kwaye oko koko sikwenzayo ngoku Nkosi, ukunkqonkqoza kwisango lakho lenceba. Simi kwisithunzi sobulungisa bobungcwele bakho, sitarhuzisela igazi likaKristu kaThixo kunye nomoya oyingcwele. Kwaye asizanga ngobu busuku ngokuba siphumile kulaa ntshumayelo yoba busuku buthathu ngomoya oyingcwele, siza ngenzulu intlonelo nokunyaniseka. Siyeza ngokungathi obu busuku bokugqibela ebesiya kuba semhlabeni, siza sikholelwa kwa wena uya kuphendula imithandazo yethu. Kwaye Nkosi, siyakucela ngoku usanelise ngobomi bakho banaphakade kwaye ekuphenduleni ilizwi lakho. Wanga umoya oyingcwele, oh Thixo, njengoko sifumanise ukuba nguwe phakathi kwethu, siyathandaza ukuba uya kutyhila kuthi ngobo busuku izinto esizinqwenelayo. kwaye siye sanqenela ukuba imiphefumlo yethu ibe sekuphumleni kwaye iingqondo zethu zibe selucolweni kwaye ekubeni nokholo kuThixo ukuya phambili ukuya kubanga iintsikelelo athe wazithembisa sicela oku egameni likaYesu amen. Ngoku ndinayo yonke imibuzo ethe yanikezelwa kum ngaphandle komnye kwaye ndimphendule umzalwane uMartin omncinci ondibuze umbuzo kubusuku obuphambi kobugqithileyo nje omnye. Ibimininzi apha kubusuku obugqithileyo kodwa ibizizicelo zokuthandazelwa kwaye umzalwana uMartin undibuzile umbuzo malunga noYohane sahluko sesithathu umqolo wesithandathu okanye uYohane sahluko sesithathu ndiyakholwa malunga angathanga umntu azalwe ngamanzi nangomoya akanakububona ubukumkhaya kwaye wayithelekisa kunye neteyipu endithe ndayithumela ngamahebhere kwaye ndihlangane naye kwigumbi elingasemva apha ubusuku obugqithileyo kwaye ngaphambi kokuba ndifumane ithuba lokumphendula kwaye emva koko ndikwenzile phaya kwisihloko. Ngoku ingaba kukho nabani apha obengekho kubusuku obugqithileyo masibone izandla zenu ababengekho kubusuku obugqithileyo oh thina ngokuqinisekileyo besinqwenela beninokuba beninathi siye saba nelinjalo ukuzuka ixesha moya oyingcwele ndingathi nje umzuzu ayisayi kuvisa buhlungu oko kufakwe kwiteyipu kwaye ukuba nawuphi umlungiseleli kwenzeka a okanye umntu othe kwenzeka ukuba angavumelani noko ndilungiselela ukukutsho okanye nkqu kwimibuzo ndiyacela mzalwana ukuba akuyi kuyicinga njengengaqhelekanga kodwa ukuba khumbula ukuba le teyipu yenziwe kumngquba wethu apha siyafundisa ebantwini bethu abalungiseleli abaninzi benkolo ezahlukeneyo bahleli apha kwaye ndingathanda ukungena kumxholo kwakhona kuba kukho abathile babantu bakuthi abangakhange babe nakho ukungena kubusuku obugqithileyo endibonayo ukuba bangaphakathi ngobu busuku kwaye ndingathanda ukudlula nje umzuzu ukuba niya kuyivumela koko endithethe ngako kubusuku obugqithileyo kwaye oko bekukwiPentecost ekwamkeleni umoya oyingcwele. Ngoku ekufundeni kwi-emphatic dialogue yotoliko lwesiGrike apho bendikhona kubusuku obugqithileyo nto leyo ilele ivulekile phambi kwam ngoku olo lutoliko lwemveli ukusuka kwisiGrike ukuya kwisiNgesi ayikwabanye abatoliki iyi nezinye iguqulelo ithe kanye ngqo ukusuka kwisiGrike ukuya kwisiNgesi. Ngoku amagama esiNgesi amaxesha amaninzi anezinjalo iintsingiselo kuwo njengoko ndinokutsho ngoku board ibhodi thabatha ela gama board ukudineka ubuya kude ke uthetha ukuba siyamdina boring hayi oh yena yena wakuhlawulela ukukhwela bhodi kwakhe hayi kuhle yena ibhodi ibhodi ecaleni kwentlu kulungile yabona okanye nayiphi yezo kukho amane okanye amahlanu ahlukileyo amagama anokusetyenziswa kufuneka ufumane umqolo igama si bona lithetha ukuqonda kwisiNgesi si ulwandle lithetha umzimba wamanzi si bona kuthetha ukuyijonga kodwa kolu toliko igama elisetyenzisiweyo apha endithethe ngalo kubusuku obugqithileyo kwizenzo isahluko sesibini apho ithi iilwimi zomlilo zahlala phezu kwabo. Ngoku ndingathanda nje ukubuyela emva nje ithutyana ndingathanda oko nje ithutyana kwaye ngahlobo lokuyihlaziya okwethutyana phambi sihambele mgama. Ngoku khilani kukumkani James wenu okanye nayiphi inguqulelo enifunda kuyo kwaye ndifuna ukuyifunda kwaye kulaphulisisani ngoku sanokuphosa ukuqonda abaninzi namhlanje nkqu nodadewethu abaninzi babo batsale umnxeba bathi nkosikazi Morgan abaninzi babo bebekho kubusuku obugqithileyo Unkosikazi Moke ngomnye woodade bethu obencanyiwe kwaye ebekuluhlu lokufa eLouisville ishumi elinesithandathu ishumi elinesixhenxe leminyaka eyagqithayo enomhlaza icinga uhleli emva apha kwakhona ngobu busuku. Ebengenakho ukuva wathi ngokuba endithetha ngqo kumboko wokuthetha kwaye ngenxa yabo ndifuna ukudlula ngaphaya koku ithutyana. Ngoku ndifunda kwesi sibhalo sezenzo isibini. Ekuzalisekeni kwawo umhla wePentecoste babebuthelene bonke bengcingane. Ngoku yakuthanda oko ngcono kunomxhelomnye kuba ningaba mxhelomnye ngokuninzi phezu kwawo nawuphi umxholo, kodwa apha iingcinga zabo zazinye ncinganye kwaye endaweni enye. Kwaye ngequbuliso kwaphuma isandi ezulwini esinjengomoya ovuthuza ngamandla sayizalisa indlu yonke ababehleli kuyo, hayi beguqile, hayi bethandaza, kodwa behleli. Iilwimi ezabekayo, IILWIMI, iilwimi ezabekayo kuthetha ukwahluka. Iilwimi kwabonakala kubo njengomlilo lwa-olo isinye lwahlala phezu kwabo bonke ngabanye. Baye bonke bezaliswe kwaye isihlanganisi, bonke bezaliswe umoya oyingcwele baze baqalisa ukuthetha ngalwimi zimbi njengoko umoya wayebanika ukuba bathethe. Ke kaloku kwakumi eYerusalem apho amaYuda amadoda awoyika uThixo evela kuzo zonke iintlanga eziphantsi kwezulu. Sitheke sakubakho yakuba le ngxelo ihanjisiwe yabuthelana inkitha yadubadubeka ngokuba bonke ngabanye babebeva yena ethetha ngeza kumawabo intetho. Ngoku qwalaselani xa umlilo wefikayo yayiziilwimi, xa babethetha yayiyintetho. Ngoku kukho umahluko omkhulu phakathi kweelwimi neentetho. Kuthi into enye, kodwa kwisiGrike ulwimi luthetha oko, indlebe koku, yabona, oko akuthethi intetho, ithetha inxalenye yomzimba wakho elulwimi. Ukuba uyaqwalasela, itolikwe iilwimi zomlilo, nto leyo ethetha njengeelwimi, njengelangatye lomlilo, idangatye elide lomlilo. Ngoku, qaphela ugxininiso ngoku, kwaye yonke nganye yezo ndawo ngoku, sanukuyilibala. Ngoku, siza kunikeza umdlalo weqonga omncinci wobusuku, kwaye ndiza kuyiyekela kuni. Ngoku khumbulani, ukuba nantoni ayingqinelani, oko kuxhomekeke kuni. Kodwa ukuphela kwendlela banokuthi nabani abe nokufumana nantoni na kuThixo kungokhona. Kwaye ngaphambi kokuba ube nakho, ndifanele ndazi oko ndikwenzayo ngaphambi kokuba ndibe nokholo koko ndikwenzayo. Kutheni uya kutshata umfazi wakho? Waba nokholo kuye, wamlinga, wambukela, wajonga apho asuka khona, wayengubani. Leyo yindlela kunye nesibhalo kunye noThixo. Oko koko okwenza le mibono, le ntsika yomlilo, zonke ezi zinto ngokuba uThixo wazithembisa. Utshilo njalo uThixo, ndimvavanyile yena ngelizwi lakhe ndaze ndazi ukuba liyinyaniso, kwaye ulandela ilizwi lakhe. Emva koko ukuba kukho ukubhidakala okuncinci ndaweni ithile, ngoko kukho into ethile engalunganga ndaweni ithile, kuba uThixo phulaphulani, uThixo akazange enze okanye akasokuze asebenze ngokungaphandle kwendlela yakhe okanye ngokuchasene nemithetho yakhe. Ubusika busokuze buze ehlotyeni, kwaye nehlobo alusokuze luze ebusika. Amagqabi awanakuwa ngexesha lentlakohlaza aze avele kwakhona ekwintla. Akunakho nje ukuyenza. Njengoko benditshilo ubusuku obugqithileyo malunga nomthombo ompombozayo unkcenkceshela isityalo sakho, okanye ukuba umi phandle apha embindini wentsimi kwaye kumnyama thu, kwaye uyakuthi, o mbane omkhulu, ndiyazi usedlelweni, ngoku ndililahlekile, andazi apho ndiya khona. Nika ukukhanya kwakho ukuze ndibone mandihambe njani. Kukho owaneleyo umbane ukukhanyisa idlelo qhaka, njalo loo nto. Ewe mhlekazi, kukho owaneleyo umbane kweli gumbi ukulikhanyisa nangaphandle kwazo nezikhanyiso nangaphandle kokuya, kodwa ufanele uwulawule. Ngoku ungakhwaza kokuya de ungabi nakho ukukhwaza ngakumbi, ayisokuze ikhanyise. Kodwa ukuba usebenza ngokwemithetho yombane, emva koko uya kufumana ukukhanya. Kulungile. Leyo yindlela enye eyiyo nguThixo. UThixo ngumdali wamazulu nomhlaba, onguye izolo namhlanje naphakade. UseNguThixo. Kodwa uya kusebenza kuphela njengoko wena ulandela imithetho nemiyalelo yakhe. Zihlobo, ndicho oku, andizange ndiyibone isilela kwaye ayisokuze. Ngoku masiqaphele uYesu kuLuka 24, 49 ubayalela abapostile emva kokuba besindisiwe baze bangcwaliswa ngokwelizwi, ukugwetyelwa ngokukholwa kwinkosi uYesu, ukungcwaliswa uYohane 17:17 xana uYesu wathi bangcwalise bawo ngayo inyaniso, ilizwi lakhe liyinyaniso kwaye waye elilizwi. Ngoko wabanika amandla okuphilisa abagulayo, ukukhupha iidemoni, ukuvusa abafileyo kwaye babuya bevuya, kwaye amagama abo ayesencwadini yemvana yobomi. Niyakhumbula indlela ebesithe sadlula ngayo koku yangoku, kodwa babengekaguquki. UYesu waxelela uPetros ubusuku bokubethelelwa emnqamlezweni kwakhe, wathi emva okokuba uthe waguquka, emva koko yomeleza abazalwana bakho. Umoya oyingcwele intoni, nikholelwa kude kuye kubomi obungunaphakade, kodwa xana umoya oyingcwele ufika, wona bubomi obungunaphakade. Nikholelwa kude kuye nizelwe ngumoya kungcwaliseko, kodwa zange nazalwa umoya de umoya oyingcwele afike. Kulungile oko. Usana lunobomi kwisizalo sikanini. Izihlunwana ezincinci ziyangcangcazela ubomi, kodwa bubomi obahlukileyo xana luphefumla umphefumlo wobomi kumathatha alo bobahlukileyo. Yiloo nto iyiyo mzalwane wam othandekayo, nomwisile, nompilgrim holiness, nomnazarene, ubhaptizo lukamoya oyingcwele lwahlukile kungcwaliseko. Ukulungiselela ukucoca isitya. Umoya oyingcwele kukuzalisa isitya. Ukulungiselela kukucoca isitya. Umoya oyingcwele kukuzalisa isitya. Ungcwaliseko luthetha ukucoca nokubekela ecaleni ukwenzela inkonzo. Umoya oyingcwele uyibeka kwinkonzo. Usisitya athe uThixo wasicoca. Kwaye siyafumanisa umoya oyingcwele nguThixo ngokwakhe kuwe. UThixo wayephezu kwakho kwintsika yomlilo kunye noMoses. UThixo waye kunye nawe kuYesu Kristu. Ngoku uThixo ukuwe, umoya oyingcwele. Akukho Thixo bathathu, uThixo omnye esebenza kwizikhundla ezintathu. UThixo ezithoba esehlela ezantsi ukusuka phezu komntu, wayengenakho ukumchukumisa kuba wona emyezweni we-Eden, waza wazahlula kubudlelwana naye. Emva koko kwenzeka ntoni? Kwafuneka abe ngaphezulu kwakhe. Igazi leenkunzi zenkomo nebhokhwe belingayi kumvumela adlelane kunye nomntu kwakhona, kodwa ngemithetho nemimiselo, ukubonisa kwantlandlolo ngesithunzi eli xesha lisiza lokwenziwa kwedini ngeenkabi nanjalo njalo kunye neegusha. Ngoko xana uThixo wehlela ngasezantsi waze wahlala kumzimba ongcwalisiweyo ozalwe yintombi yomfazi, athe uThixo ngokwakhe, niyazi oko wakwenzayo uThixo, akazange enze nanto, kuphela nje wabeka intente yakhe phakathi kwezethu. UThixo wahlala ententeni ebizwa uYesu Kristu, wagxumeka intente yakhe kunye nathi, waba ndiya kushumayela koku yakusasa ke kungcono ndikuye. Ngoko oko indlela uThixo wantenta okanye wahlala kunye nathi, kwaye ngoku uThixo ungaphakathi kuthi. Wathi uYesu kuYohane 14, ngaloo mini niyakuyazi ukuba mna ndikuye ubawo, ubawo kum kwaye mna ndikuni, naye nani nikum. UThixo ngaphakathi kwethu. Yayiyintoni injongo? Ukufezekisa icebo lakhe. UThixo waba necebo, wayefuna ukusebenza phakathi kwabantu, waze walizisa kwintsika yomlilo. nto leyo yayingumlilo ongumnqa owawundanda phezu kwabantwana bakaIsrayeli. Ngoko laa mlilo ukwamnye wenziwa umzimba kaYesu, kwaye wathi wayengulaa mlilo phambi kokuba abekho uAbraham, ndinguye. Waye engulaa mlilo wathi, ndiphuma kuThixo kwaye ndibuyela kuThixo. Kwaye emva kokufa kwakhe, ukungcwatywa nokuvuka, uPawulos ongcwele wahlangana naye endleleni ngexesha igama lakhe lalisenguSawule endleleni eya eDamasko. Kwaye kwakhona waguqukelwa buyela kulaa ntsika yomlilo, ukukhanya kwamphanyaza amehlo, injalo loo nto. Kwaye nanku apha namhlanje yena ekwanye intsika yomlilo okwamnye uThixo, esenza ekwaminye imiqondiso, ekwaminye imisebenzi. Utheni? Usebenza phakathi kwabantu bakhe, ungaphakathi kuthi, ndi ukunye nani ngoku, kodwa ndiyakuba kuni, ndiyakuba nani kwanokuba kuni kude kupheliswe iphakade, siphelo sehlabathi uyakuba nathi. Ngoku qwalasela, uYesu wabayalela bona ukuba benyukele eYerusalem kwaye balinde. Igama hlalani lithetha ukulinda, alithethi ukuthandaza, lithetha ukulinda. Babengekakulungeli ngeloxa ukushumayela, ngokuba babesazi kuphela uvuko lwakhe ngokobuntu bakhe bokumbona ngaphandle. Yena wabayalela ukuba bangaphindi bashumayele, bangenzi into kude kuqala babe bazaliswe ngamandla asuka ngasentla. Andikholelwa ukuba nawuphi umshumayeli uthunyelwe nguThixo okanye ubekwe ngokulungileyo ukuba uThixo ngongena ngqibeko, kwaye oko uThixo athi akwenze kube kanye ukwenza lonke ixesha. Ngoko ukuba uThixo ubengayi kubavumela ukuba bashumayele bade babe baye ePentecost ukuya kwamkela amava asePentecost, akukho mntu ngaphandleni kothile onzulu umnqweno wakhe okanye wombutho omyaleleyo unelungelo lokungena epulpitini ade abe uzaliswe ngumoya oyingcwele. Injalo kanye loo nto, ngokuba ubakhokela ngoqulunqo lobukrelekrele bombutho othile ade abe uzaliswe ngumoya oyingcwele, kwaye emva koko ubanika ukudla kwehobe, imvana nehobe, njengoko besithethile kubusuku obugqithileyo. Ngokuqwalasela wathi, nyukelani eYerusalem kwaye nisale phaya, lindani nje phaya ndide ndithumele isithembiso sikaBawo. Kwaze emva koko yintoni abayenzayo? Kwakukho 120 abo abafazi namadoda baya kwigumbi eliphezulu etempileni. Ngoko kwakusondele imini yesidlo sePentecost, ukusuka ekuhlanjululweni kwengcwele, ukuxhelwa kwemvana yePasika kude kube kukufika kwePentecost, yona eyayiziziqhamo zokuqala zesivuno, umbhiyozo wePentecost. Kwaye ezakhiwe, ngoku ndibe kuwo amazwe asempuma, kunqabile abe namanyathelo, izideps okunyuka ngaphakathi, amanyathelo okunyuka ayengaphandle. Ngaphandle kwetempile, siyaxelelwa, kwakukho amanyathelo okunyuka awayekhokelela phezulu egumbini elincinci kude, ukunyuka nokunyuka nokunyuka de ufike kwigumbi elincinci phezulu phaya, njengegumbi elinguvimba kumphezulu wetempile, hlobo oluthile lwegumbi elincinci, igumbi eliphezulu. Kwaye iBhayibhile yatsho ukuthi babe phaya kwaye iingcango zazivaliwe ngokuba babesoyika amaYuda, ngokuba babeza kubadlakaza ngenxa yokunqula iNkosi uYesu emva kokuba uKhayafa umbingeleli omkhulu noPontius Pilato kunye nabo bambulala. Ke babeza kubhangisa bonke ababizwa amaKristu kwaye iingcango zazivaliwe kwaye babelindile. Ngoku kuloo magumbi ngolwahlobo akukho zifestile, iifestile yayizizinto ezincinci zemivalo nezinto ezinjengeminyango uyitsala ivuleke. Kuloo magumbi zizibane ezincinci zamafutha ezijingayo kwaye zivutha. Ukuba nakhe naseCalifornia kwikafeteria kaClifton wehlele kwigumbi elingasezantsi kwaye uya kufumana olunye olufana kakhulu hlobo lwegumbi eliphezulu. Nakhe naphaya, bangaphi ngaphakathi apha abakhe baphaya bona abantu benqwala iintloko zenu? Kuhle, niyazi endithetha ngako, kulungile. yehlelani phaya kwaye niyakubona umyezo waseGetsemane. Ngaphambi kokuba nenze, niyakuya kwenye yaloo magumbi asempuma. Oko kunyanise ngqo. Phaya nifumana isibane esincinci se-oli yomnqulo kunye nomtya omncinci woboya ulele kuso uvutha. Ngoku masithi babe phezulu phaya bekhwelela kweli cala lingaphandle benyukela phaya bazimela ngokuba babesoyika amaYuda. UYesu zange abaxelele ukuba baye kwigumbi eliphezulu. Wathi nje, lindani eYerusalem. Babesezantsi apha endlwini. Kunzima ukuchaza okwakuya kwenzeka. Babeya kuza bangene babafumane. Ke baya kwelincinci elidala igumbi kumanyathelo anyukelayo. Kude le igumbi eliseluphahleni kwaye phaya batshixa igumbi ukuze amaYuda angabi nakho ungena kubo. Baze bahlala phaya balinda ishumi leentsuku. Ngoku sikuzenzo sokuqala. Ngoku pulapulani ngenene ngoku. Niyawufumana umfanekiso. Ngaphandle kwesakhiwo, amanyathelo anyukelayo ayenyukela phezulu kwaye baya kweli lincinci igumbi. Ezantsi etampileni babe nesidlo sePentecost. Oh, kwakukho ixesha elimnandi liqhubeka. Ngoku xa umhla wePentecost wawufikile, babe ncinganye bonke. Ncinganye bekholelwa ukuba uThixo wayeza kuthumela esaa sithembiso. Makati wonke umntu apha abe kulaa ngcinga inye ngobu busuku aze abone oko kwenzekayo. Kufuneka iphinde sisithembiso nje ngokunye ababe naso. Yabona? Yintoni ababeyenza? Ukulandela imiyalelo, ukulandela imithetho kaThixo. Lindani nide. Ngoku babesoyika amaYuda. Ngoku khumbulani oko. Babesoyika amaYuda. Ngoku ngequbuliso kwafika isandi somoya ovuthuzayo. Yayingengomoya ovuthuzayo. Sasingathi ngumoya ovuthuzayo. Ndiza kufunda isihlomlo nje kwimizuzu embalwa kumtoliki. Sasingathi ngumoya ovuthuzayo. Ngamanye amazwi, yayingumoya ongaphezu kwendawo. Oh, into ethile ababe nako ukuyiva ngokuvakalela. Umoya wawungaphakathi kwabo. Kwafika umoya ovuthuzayo, njengomoya ovuthuzayo. Umoya wawungavuthuzi, kodwa nje wavakala njengomoya ovuthuzayo, njengento ehambayo. Ingaba nakhe nawuva ngokuvakalela, oh bethu, njengomoya ovuthuzayo. Ngoku qaphelani, waza wazalisa. Ngoku khona apha yathi yonke i, kodwa kwisiGrike yathi iyonke, unobumba omkhulu, y omkhulu, onke, iyonke indlu, yonke indawo phaya, lonke ithanda, ikona nemfanta yakhangeleka igcwele nguwo. Hayi ukuthi uthi mzalwane, ngaba uyavakalelwa koko ndivakalelwa kuko? Hayi, wawusendaweni yonke njengomoya ovuthuzayo. Ngoku qaphelani, kweza isandi somoya ovuthuza ngamandla kwaye isihlanganisi. Ngoku qaphelani zona izidibanisi ukuba akuyenzi, uyenza yona ithethe into engayithethiyo. Yabona? Kunye nokufana oko koko okwenzekayo kuqala yayisisandi, into ethile efana nomoya ovuthuzayo usiza phezu kwabo. Kwaye niyakhumbula ngobusuku obugqithileyo ndaya kwivenkile yokunkinqa ndaza ndathenga ilofu yesonka nenyama ethile. Leyo yinto ehamba nayo. Isonka yinto enye, inyama yenye. Kwaye isandi yayiyinto enye eyababethayo kwaye nako kubonakala kubo phambi kwabo iilwimi, iilwimi ezabekayo. Ingaba nabani na apha owakhe wabona imithetho elishumi kaCecil DeMille? Ingaba niqwalasele xa imithetho yayibhalwa, indlela awayibamba ngayo? Bendingazi. Kwakukho ezimbini okanye ezintathu izinto endazibonayo kuyo endazithandayo. Into yokuqala kokwakukhanya kwesimarado, oko koko kanye ekhangele kangako. Yabona? Enye into kwakuxa imithetho yabhalwayo kwaye emva kokuba yagqitywayo. Ingaba naqwalasela okwakubhabha kusuka kulaa ntsike yomlilo inkulu? Kwakukho amadangatyana amancinci omlilo ebhabha ukumka. ingaba nakuqwalasela oko ngoku oko koko endicinga kwakukho iPentecost nako kubonakala kubo ngoko babe nakho ukuyibona ayizange ithi phaya wawa kubo kodwa kwabonakala kubo amadangatye siyakuyibisa iilwimi njengolulwimi njengolwimi apha ubume bolwimi amadangatye omlimi ngoko indlebe njengoko ndithile indlebe yindlebe umnwe ngumnwe umnwe awuthethi uyawuva uthetha ukhangeleka njengomnwe kwaye ukuba yayiyindlebe yayingathethi ukuba bayiva yakhangeleka njengendlebe lona yayingumlilo onjengolwimi hayi umntu ethetha umlilo okhangeleka njengolwimi ngoku kulaphulani qaphelani indlela isiGrike esifundeka ngayo apha kwaze ngesiquphe kweza isandi njengomoya ovuthuza ngamandla eyesithathu ivesi nezabekayo iilwimi zabonakala kubo hayi iilwimi ezabekayo zazikubo okanye babethetha ngeelwimi ezabekayo yayiziilwimi ezabekayo zibonakala kubo ngoku qaphela ayikabikho kubo okuwa kaloku nje uphaya egumbini ujikeleza indanda njengakulo moya kubo unjengomlilo iilwimi ezabekayo kwabonakala kubo oko kuphambi kwabo njengomlilo iilwimi njengomlilo kwaye ngalunye isinye lwaphumla kuye ngamnye kubo hayi lwangena kubo kodwa lahlala kubo ngoku yabona indlela ukumkani uJames ayakukulahla okuya zaze iilwimi ezahlukeneyo zeza phezu kwabo okanye zaphuma ifunda kanjani kukumkani uJames phaya bahlala phezu kwabo yabona ngoku yayingenakuyinyukela phaya ize ihlale phantsi siyakwazi oko kodwa eyemvelo ithi waphumla phezu kwabo yakhona ayinjalo mandiyifumane ngokuchaneke ngokunyanisekileyo ehe lwaphumla kuye ngamnye wabo ulwimi olunye lomlilo lwaphumla kuye ngamnye wabo yabona phaya niyayifumana leyo yinto yesibini eyenzekayo kuqala yayingumoya emva koko kwabonakala iilwimi zomlilo kwakukweli gumbi lincinci apha kunye nezi zibane zamafutha azivuthayo cinga ngabo behleli phezulu phaya kwaye omnye esithi o wajonga kuso sonke isakhiwo yayikwisakhiwo sonke baze bathi jongani iilwimi zomlilo zaqalisa ukuza esakhiweni ngokuqaphelani kwaze kwabonakala ezi lwimi zomlilo ngoku qaphela okulandelayo kwaye esinye isidibanisi into engenye yenzeka bazaliswa bonke ngumoya oyingcwele into yesibini yenzeka ngoku yabona sifuna ukuyiguqula ithi babe neelwimi zomlilo kwaye naba beshwantshatha baze baphumela ngaphandle ukuya kuthetha ngolwimi olungaziwayo akukho nto enjengaleya ezibhalweni sihlobo nabani othetha ngolwimi olungaziwayo ekwamkeleni umoya oyingcwele ukwenza ngokuchaseneyo neBhayibhile kwaye ndiza kuyibonisa kuni imizuzu embalwa ndize ndibonise kuni ndiyakholelwa ekuthetheni ngeelwimi ezingaziwayo kodwa hayi ukwamkela umoya oyingcwele eso sisipho sikamoya oyingcwele umoya oyingcwele ngumoya ngokuqaphela ezilwimi zasisegumbini njengomlilo sase zahlala phezu kwabo ngamnye emva koko bazaliswa ngumoya oyingcwele into yesibini kwaze emva koko emveni kokuba bezaliswe ngumoya oyingcwele bathetha ngeelwimi hayi ngeelwimi ngeentetha ingaba nikuqwalasele oko baqalisa ukuthetha ngezinye iintetha njengoko umoya wayebanika ukuba baphimisele ngoku oku kwakubhengezwa ngokubanzi ngokuqaphela ngoku masifumane ukubonakalaliswa kwakhona ukuze nibe ningayilibali ngoku ngokwesibhalo kwigumbi eliphezulu belindile ngequbuliso isandi njengomoya ovuthuzayo owawuphezu kwabo lowo yayingumoya oyingcwele bangaphi abakholelwayo ukuba oko yayikukubonakala komoya oyingcwele njengomoya umoya ongaphezulu kwendalo emva koko baqaphela kwaye phandle phaya yayizilwimi ezincinci zomlilo ikhulu elinamashumi amabini abo zaza zaqalisa ukuhlala phansi kwaye zahlala phezu kwabo ngabanye. Yayiyintoni? Yayiyintoni? Intsika yomlilo eyayinguThixo ngokwakhe ezaba ngokwakhe phakathi kwabantu bakhe engena ebantwini. UYesu wayenento iyonke, wayenomoya ngaphandle komlinganiselo. Siwufumana wona ngokomlinganiselo. Niyabona ndithetha khona kuba senziwe abantwana. Ubomi bakhe, ubomi obungunaphakade bakhe bungena. Ngoko kwenzeka ntoni? Emva koko bazaliswa bonke ngomoya oyingcwele. Ngoko ndifuna ukunibuza into ethile. Kwakunini apho amarhe aqalayo? Ukuba kwakufanele baphume kwela gumbi liphezulu ukuze behlele ezantsi kula manyathelo kwaye baye entendelezweni yebhotwe okanye ngaphandle kuzo kwiinkundla zetempile, nto leyo mhlawumbi yayiyibhloko yesixeko kusuka apho babekhona kwimigangatho ephezulu nasezantsi ngaphandle ezinkundleni apho bonke abantu babehlanganisene kunye kwaye baphumela ngaphandle phaya bengathi banxilile bekumoya, kuba abantu bathi aba bantu bazele iwayini entsha. Abazange babona nayiphi into efana nayo, kwaye ngamnye wayezama ukuthi umoya oyingcwele ufikile, isithembiso sikaThixo siphezu kwam, ndizaliswe ngumoya. Kwaye yena ekubeni engumGalili, indoda awayethetha kuyo umArabhu okanye umPhezhiya, bamva ngolwimi lwabo. Sitheni na ukubeva, hayi elingaziwayo ulwimi? Sitheni na ukubeva wonke umntu ngolwimi awazalelwa kulo? Abangawo bonke abathethayo amaGalili? Kwaye mhlawumbi bethetha isiGalili, kodwa xa bakuvayo oko kwakungolwimi abazalelwa kulo. Ukuba akunjalo, ndifuna ukunibuza, ndiphenduleni lo mbuzo. Kwakutheni uPetros waphakamayo phaya wathetha isiGalili, laze lonke iquba leva awayekuthetha? Imiphefumlo emawaka amathathu yeza kuKristu kanye phaya kwaye uPetros ethetha ulwimi olunye. Ngokuqinisekileyo, yayinguThixo esenza ummangaliso. UPetros kusihlwele esinye esasenziwe ngabemi baseMesopotami nabaphambukeli nabangeneli nkolo, nayo yonke into esuka kwihlabathi lonke yayimi phaya. Kwaye uPetros emile eshumayela ngolwimi olunye, waze wonke umntu wamva, kuba amawaka amathathu aguquka aze abhaptizelwe egameni likaYesu Kristu kanye ngoko. Injani loo nto? Yabona, zihlobo, andinakulindela owobuhlelo wobuPentekoste umzalwane wam akwamkele oko kanye ngoko, kodwa kulandele oko ngeBhayibhile uze undixelele nangaliphi ixesha apho bamkela umoya oyingcwele baze bathetha ngolwimi ababengayazi into ababethetha ngayo. Kwaye ukuba leyo yindlela abayifumana ngayo phaya, uThixo ozimele geqe ifanele yenzeke ngalo lonke ixesha ngendlela enye. Ngoku andinako. Ngoku endlwini kaKorne siyakhumbula xa sehlela eSamari ngobusuku obugqithileyo, sifumanise kwakungekho nanye into eshicilelweyo malunga nabo besiva nangalunye olunye ulwimi. Akukho nto yathethwayo malunga naye. Kodwa xa baya endlwini kaKorneli apho kwakukho izizwe ezintathu zabantu, bathetha ngeelwimi. Kwaye xana bakwenzayo, ukuba bakwenza bawufumana wona, uPetros wathi ngendlela enye abawufumana ngawo ekuqalekeni, kwaye bazi iintlanga zazifumene ubabalo lukaThixo ukuba zamkele umoya oyingcwele kanye njengokuba benzayo ekuqaleni. Ndinombuzo apha, into ethile koku yakho imizuzu embalwa, bendifuna ukubeka isiseko ukuze nibone okukuko. Ngoku andinakulindela abantu abafundiswe ngokwahlukileyo, kwaye pulapulani kum bathandwayo baxabisekileyo bazalwane bam bamaPentekoste, bendingayi kukufundisa oku ngaphandle, lena yi bendingayi kwenza nto ukwenzela impikiswano. Kodwa ukuba asiyifumani inyaniso, siza kuqala nini? Kufuneka sibe nento eyenzekayo apha yokusiqhanqwada. Kufuneka sifumane ubabalo lokuphilo apha ngoku. Inyaniso ifanele ivele. Yintoni into anokuyenza umntu ukuba ebesisithulu kwaye esisimumu kwaye engakwazi ukuthetha konke konke? Ingaba angawamkela umoya oyingcwele? Bekungathini ukuba ebengenalo ulwimi into yokuqala kwaye usizi lomfo lufuna ukusindiswa? Yabona? Umoya oyingcwele lubhaptizo kwaye emva koko zonke ezi zipho njengokuthetha ngelwimi, ukutolikwa kwelwimi, kusemva kokuba uthe wangena kumzimba ngobhaptizo lukamoya oyingcwele, ngokuba ezo zipho zisemzimbeni kaKristu. Ngoku isizathu ndisithi ngoku jongani apha, ungalindela ibandla lobukatolika elo lalile lokuqala ukuba ngumbutho ibandla ehlabathini emva kwabapostile, emva koko ibandla lobukatolika laba ngumbuko amakhulu aliqela eminyaka emva kokufa kompostile wokugqibela athile amakhulu amathandathu kunye eminyaka emva kwabapostile kanye emva kwebhunga laseNicene. Xa oobawo baseNicene bahlanganayo baba ngumbutho emva koko babeka ibandla likwazwelonke, nto leyo yayilibandla lobukatolika. Khona phaya benza ibandla lehlabathi kwaye igama katolika lithetha zwelonke, oko kwindawo yonke. Bona uburoma, iRoma yonqulo zithixo yaguqulelwa kwiRoma yoopopu, baze babeka ipopu ukuba ibe yintloko yokuthatha indawo kaPetros, nto leyo ababecinga kwaye bathi uYesu wanikezela ngezitshixo kubukumkani, kwaye laa popu wayengongena kuphosisa kwaye isenjalo namhlanje ebandleni lobukatolika, oko ilizwi lakhe ngumthetho nomyalelo, ungupopu ongena kuphosisa. Oko kwatyhutya kwaze emva koko ngokuba babengenakuvumelana le mfundiso yobukatolika, babulawa, batshiselwa ezibondeni nayo yonke into engenye. Siyazi sonke ukuba ngemibhalo engcwele kaJosephus kunye nencwadi kaFox yababulawelwe inkolo kunye nezininzi ezinye ezingcwele, iiBhabhiloni ezimbini zikaHislop kunye neembali ezinkulu, emva koko yona emva kweshumi elinesihlanu leminyaka njengoko sisazi yezigaba zobumnyama, iBhayibhile yathatyathwa ebantwini kwaye yona yayifihlwe unongendi oyindoda omncinci, nanjalo njalo siyaqonda. Kwaze emva koko kweza uhlaziyo lokuqala olwalungumartin Luther kwaye waphumela ngaphandle, waze watsho ukuba umthendeleko eyathi iKatolika yawubiza umzimba ngokwenene umzimba kaKristu wawumele kuphela umzimba kaKristu, waze walahla umthendeleko kumvalo wesibingelelo okanye kumanyathelo, waze wala ukuwubiza umzimba wenene kaKristu, waze washumayela amalungisa aya kuphila ngokholo. Ngoku akunakulindela ibandla iKatolika livumelane naye ngokuqinisekileyo, hayi xa eyabo engenakuphosisa intloko ibaxelela hayi. Kulungile. Ngoko emva koMartin Luther eshumayele ugwetyelo, uJohn Wesley weza naye eshumayela ungcwaliseko, waze washumayela ukuba umntu emva kokugwetyelwa konke kulungile, kodwa kufanele ungcwaliswe, ucocwe, ingcambu yobubi isuswe kuwe ngegazi likaYesu. Ngoko akunakulindela amaLutere ashumayele ungcwaliseko kuba awazi ukuyenza. Emva kokuba uWesley eshumayele ungcwaliseko kwaye oluninzi uqhekeko oluncinci ukusuka kuyo apho kweza obuMethodist bobuWisi nobuNazarene kunye nanjalo njalo, nto leyo yagcina umlilo uvutha kwisigaba sabo. Emva koko kweza iPentekoste yaza yathi, kutheni umoya oyingcwele lubhaptizo kwaye sithetha ngeelwimi xa simfumene ngokuqinisekileyo? Ngoko xa oko kwezayo wawungenakulindela amaNazarene kunye namaMethodist amaWisile kunye nanjalo njalo ukuba akholelwe oko bengasayi kuyenza, bayibiza umtyholi. Kulungile, kwenzeka ntoni? Baqalisa ukuwa, iPentekoste yaqalisa ukuvuka. Ngoku ivukele endaweni de iPentekoste yayenza yashukunyiswa, yenziwe umbutho yaze yaphuma, ayamkeli nanye into engenye, banemigaqo yabo kunye nemimiselo kwaye oko kuyigqibile. Ngoku xana umoya oyingcwele usiza uze utyhile inyaniso yayo nantoni kwaye uyibonakalisa yona ngobukho bakhe kunye nangelizwi lakhe, akunakulindela abantu bamaPentekoste bathi yakuvumelana nayo. kufanele uzimele wedwa njengoLuther wenzayo, njengoWesley wenzayo kunye nanjengabo bonke benzayo. Kufanele ume koko ngokuba iyure ilapha kwaye oko koko okundenza intshontsho ledada elibi, oko koko okundenza owahlukileyo. Kwaye andinakuqalisa njengobalulekileyo umzalwane wam uOral Roberts kunye noTommy Osborne, Tommy Hicks kunye nabo ngokuba amabandla awasayi kuvumelana nam. Athi ukholelwa kukhuseleko lwanaphakade, ungumbhaptisti akakholelwa ekuthetheni ngelwimi njengobungqina bokuqala bokwamoya oyingcwele. Mkani kulaa mfo, yabona. Kodwa hlangana ubuso nobuso kunye naye, qubisana naye. Bangaqubisana namaLutera, amaMethodist angayenza, amaPentecost angaqubisana namaMethodist, ndingaqubisana namaPentecost ngayo, ilunge ngokuchaseneyo, inyaniso. Kutheni iyiyo, sihamba ekukhanyeni, njengoko yena ekukukhanya, yabona, senyukela phezulu, kwindlela ephakamileyo kakumkani, kwaye mgama isiya lukhulu ubabalo olunikezelwayo, maninzi amandla anikezelwayo. Kuninzi okungaphezulu kwendalo okunikezwayo kwaye naku yasiphaya. Lena yure apho umoya oyingcwele uzileyo wehla kwimoya yokukhanya njengoko waye njalo ekuqalekeni intsika yomlilo. Kwaye yena uzibonakalisile esenza kwa izinto ezinye awazenzayo yena xana yena wayelapha emhlabeni. Kwaye uYesu wathi, nazi njani ukuba bachanile okanye hayi ngeziqhamo zabo. Niyakubazi. Lowo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo iyakuyenza naye. Le miqondiso iyakulandelana nabo bakholwayo. Ngoku, bazalwane bamba amaPentecost, ndikunye nani, ndingomnye wenu, ndinomoya oyingcwele, ndithethile ngelwimi, kodwa andizifumananga ekufumaneni umoya oyingcwele. Ndifumene ubhaptizo lomoya oyingcwele, ndithethile ngelwimi, ndaprofeta, ndaba nesipho solwazi, ubulumko, utoliko, kwaye yonke into isenzeka. Kodwa ndithobele nayo yonke ezo zinto ngokuba ngoku ndingumntwana kaThixo. Amandla, umlilo kaThixo usemphefumlweni wam. Olwalwimi lomlilo oluthe lwahlala lwaze kwingaphakathi lwam lwaza lwatshisa yonke into eyayichasene noThixo. Kwaye ngoku ndikhokelwa ngumoya oyingcwele. Ungathi yiya apho kwaye ndiyakuya, yiya apho ndiyakuya, thetha apho ndiyakuthetha, kwaye yenza oku okuya kunye nokunye, nantsoke kanye nje ukhokelwa ngumoya. Lowo nguThixo kuwe esebenza intando yakhe, akukhathaliseki nokuba yintoni, yena usebenza intando yakhe. Ngoku phulaphulani mandibone ndifunde apha ngaphambi kokuba siqalise imibuzo kwisichazi magama apha. Ngoku uguqulelo oluvela eVatican, umqulu wesixhenxe, ikhulu elinamashumi asithoba iwaka namakhulumabini anesihlanu. Kunzima ukuthelekelela okokuba yayililizwi lwabo bantu bethetha ngolwimi lwasemzini okanye ingxelo okanye amarhe okwenzekayo komoya ongaphezu kwendalo uvuthuza owachulumancisa isihlwele. Babengenako ukuyiqonda ngokuqaphela nokuba yayingabantu. Ndiyakuyibonakalisa nje, nali igquba lahluphekileyo adlakadlaka amaGalili, kwaye apha aye phandle phaya esitratweni, awazange abone nanye into efana naye. Izandla zawo phezulu emoyeni, esuka kwelaa gumbi liphezulu, ukwehla ngaloo manyathelo, ukuphumela phandle phaya, bezalisiwe nje, babengekaze bathethe, yabona. Naba besiza besehla phaya, kwaye ngoku masithi, babe phandle phaya beqhathazela ngoku. Kwaye abantu bathi, umGrike wabaleka weza kumwathi, yitsho ndithetha isiGalili, wena ubaleka usiya kuye uthi, yintoni ingxaki nawe nkwenkwe, ndibe ndizaliswe ngumoya oyingcwele, amandla kaThixo awele phaya kwela gumbi, into ethile yenzeka kum. Oh, uzuko kuThixo. Kwaye omnye ngapha wayethetha kumArabhu, kwaye yena umGalili esitsho ulwimi lwesiArabhu, Arab. Ngoku abanakho ukuxela ngaba yayingumoya ovuthuzayo owahlanganisa abantu xana indimbane yahlangana okanye yayikukuthethwa kolwimi lwasemzwini ababelithetha. Ngoku iBhayibhile ayenzi ngokuchanekileyo unezinto ezimbini onokuqaphela yayiyo owangaphandle wathi kutheni na siweva onke amadoda ngolwimi lwakwamakwethu apho sazalelwa khona ayijongo ukuthi bathetha lona kodwa babeliva ngoko iqela elikwalinye abanye abakwabanye bachaza oku upetros wachumela phezu kokuthile waze wathi madoda asegalili kunye nani nimiyo eyerusalem makwazeka oku kuni abantu bathi babengenalo ulwimi lobugalini makwazeka oku kuni kwaye phulaphulani kumazwi am lwimi luni awayethetha ngalo kubo bonke kutheni aba abanxilanga njengoko nicinga ekubeni iyure yesithathu yemini kodwa oku kokuya kwathethwa ngumprofeti uyoweni uyakwenzeka kwimihli yokugqibela utsho uthixo yakuthululela umoya wam phezu kwayo yonke inyama oonyana benu neentombi zenu ziya kuprofeta waqhubeka kwaye waqhubeka wathi nina ngezandla ezikhohlakeleyo nimbethelele emnqamlezweni omsulwa unyana kathixo udavide wathetha ngaye akasayi kuwushiya umphefumlo wakhe kwelabafileyo engasayi kuvumela owakhe ongcwele abone ukonakala waze wathi makwazeke kuni ukuba uthixo umenze kwayena uyesu enambethelelayo emnqamlezweni inkosi nokristu kwaye xa bakuva oku amen obani wonke umntu phantsi kwamazulu yintoni yayisenzeka wayengathi ngoku ndiyakuthetha esigalili ndiyakuthetha koku kwaye ndiyakuthetha koku esawathetha upetros la mazwi bathi madoda nabazalwana sithini na ukuze sisindiswe waze upetros wabanika umgaqo wokwenza leyo yindlela eyasoloko isenzeka ngayo yabona kukwenyukela ucinezelela ukungena kuthixo uhambo olusondeleyo nazinjani ke ngoku xana uluther wamkela ugwetyelo wakubiza oko umoya oyingcwele yayinguwo uthixo wathi nkqu okuncinci kwawo emva koko watsho ntoni uwesley wamkela ungcwaliseko waze wathi nkwenkwe xa ukhwaza uwufumene kodwa abaninzi babo bakhwaza ababengazange babe nabo xana ipentekoste yathetha ngeelwimi ngezingaziwayo iilwimi bathi kwedini uwufumene kodwa abaninzi babo babengenawo akukho nto injalo njengayo imiqondiso yokwazi oko kuphela kwendlela owazi ngayo umthi watsho uyesu kungeziqhamo ozithwalayo imisebenzi kamoya isiqhamo somoya emva koko xa ubona umntu ozaliswe ngamandla ozaliswe ngumoya oyingcwele ngoko ubona ubomi obuguqulweyo ubona imiqondiso ilandelana nabo abakholwayo egamanye lam bayakukhupha iidemoni bathethe ngeelwimi ezintsha ukuba inyoka iyakubatya ayiyi kubenzakalisa kuba bathe bafumana into ebulalayo besela ayiyi kubabulala bayakubeka izandla kwabagulayo kwaye bayakuphiliswa bethu ezi ntlobo zemiqondiso ilandelana nabo bakholwayo kodwa ufika njani kuyo yona imiqondiso esemzimbeni ufika njani emzimbeni hayi ngokuzifaka ngokuthetha kodwa ngokubhaptizelwa mzimbeni mnye amakorinde okuqala 12:13 ngamoya mnye sonke sibhaptizelwa kulaa mzimba kwaye sithobela zonke izipho nkosi inisikelele ngoku ukuba umntu othile unokuthi ave le teyipu okanye umntu othile apha uya kungavumelani kumbulani yenze ngobuhlobo mzalwane kuba ndiyakuthanda umbuzo wokuqala ngobu busuku mzalwane uBrenham icinga umabono wakude sisiqalekiso esihlabathini ucinga ntoni malunga nayo kuhle nokuba ngubani oyibhalileyo ndiza kunqinelana nawe bayenze isiqalekiso ehlabathini ingaba yintsikelelo ehlabathini kodwa bayenze isiqalekiso nantoni na efana naleya bantu bam abathandekayo koko enijonga kuko ukuba umabono wakude sisiqalekiso ngoko iphephandaba sisiqalekiso Gogo, unomathotholo sisiqalekiso. Why? Amaxesha amaninzi, imfonomfono, siso, yabona, 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 yabona. Yiloo nto uyenzayo ngayo. Kodwa ekubeni umzalwana etshilo ngobunye ubusuku ukuba kunzima ukubakho nankqubo kumabonwa kude. Leyo yimali eninzi. Umshumayeli ohluphekileyo oshumayela ivangeli egcweleyo akanakho ukuba nenkqubo kumabonwa kude. Ke ngoko, umzalwane wathi ngobunye ubusuku, ndiyakholwa, ndaweni ithile wathi, vuthulula uthuli kunomathotholo wakho, okanye umntu othile, okanye ubuyise ekoneni yakho uze uphulaphule kwezo nkqubo, injalo loo nto. Kodwa umntu othandekayo, nokuba ngubani onguye, ngokuqinisekileyo ndiyavumelana nawe, iye yaba yenye yezinto eyona isisiqalekiso eluntwini. Phaya bathabatha yonke lena apha imali efanele iye kurhulumente ukwenzela irhafu baze bayibekele intengiso kuyo yonke le midiza neenkqubo zerhanqa nezinto ezinjalo baze bazicime kwirhafu karhulumente. Baze emva koko beze bafumane abashumayeli babase ezinkundleni zamatyala uze bafumane ubumalana kubo. Ndiyavumelana nawe, into embi kakhulu. Ngoko leyo asi niyazi into nje ethile oyifumanayo. Enkosi dade mzalwane, nokuba ngubani othe wabuza okuya. Ngoko nanko olungileyo umbuzo. Kukho iindawo eBhayibhileni ezinjengoSamuweli wokuqala, Shumayeli nesibhozo ishumi, ethi umoya ongcolileyo osuka kuThixo waye wenza izinto. Andikuqondi umoya ongcolileyo osuka kuThixo. Nceda cacisa oku. Kuhle, mhlawumbi ngoncedo lwenkosi ndinganako. Akuthethi ukuba uThixo ungumoya ongcolileyo, kodwa wonke umoya wento yonke uthobela uThixo, kwaye yena wenza yonke into isebenze ngokwendlela athande ngayo, yabona? Ngoku, kumbuzo wakho, uthetha malunga nomoya ongcolileyo owaphuma kuThixo ukungcungcuthekisa uSawule. Wayentshingintshingi, isimo esaphukileyo, imeko, ngokuba indawo yokuqala wayewile. Kwaye xana uwile umoya ongcolileyo, uThixo uyakuvumela umoya ongcolileyo ukuba ukungcungcuthekise. Ndingathanda ukunifundela into ethile ethubeni, inenye ingcinga kuyo apha. Yabona, wonke umoya ufanele uthobele uThixo. Niyakhumbula xana uYehoshafati noAhabi babesiya emfazweni, kwaye into yokuqala oyaziyo kwakukho babehleli esangweni, kwaye uYehoshafati wayeyindoda elilungisa, waze wathi ookumkani ababini behleli phaya kwaye bahlanganisa imikhosi yabo kunye, waze ke wathi masibuzise kwinkosi malunga nokuba siye okanye hayi. Kwaye uAhabi waya waze wafumana amakhulu amane abaprofeti awaye nabo, wonke bagcinwa bondlekile kwaye betyekisiwe nayo yonke into, babekwisimo esihle kwaye benyukela phaya, kwaye bonke babeprofeta ngamxhelomnye bathi, nyuka kwaye uThixo uya kukunika uloyiso, nyukela eRamoti Giliyadi kwaye phaya uThixo uya kukuthathela into. Omnye wabo wazenzela iimpondo ezimbini waze waqalisa ukujikeleza njengokubonakalisa, wathi ngezi mpondo zesinyithi uya kuwangqula wakukhuphele ngaphandle kwelizwe lelakho. Kodwa niyazi kukho into malunga nendoda kaThixo engahambi nje nayo yonke laa nto, yabona? Ukuba ayibethi kunye nesibhalo, kukho into engalunganga, lonke ikholwa lenyaniso. Ke uYehoshafati wathi, kuhle, bona amakhulu amane akhangeleka onke elungile, akhangeleka njengamadoda alungileyo. Oh, kunjalo, mhlawumbi uAhabi watsho. Kodwa uYehoshafati wathi, akunaye omnye ngaphezulu. Utheni omnye ngaphezulu xana unamakhulu amane emxhelomnye? Kuba wayazi kwakukho into eyayingavakali nje kakuhle, yabona? Wathi, ewe, sinaye omnye unyana kaImla phezulu apha. Wathi, kodwa ndimthiyile ngokuqinisekileyo. Uya kulivala nanini na ibandla lakhe unakho, uya kumkhuphela ngaphandle esizweni, yabona? Ngokuqinisekileyo, ndimthile. Theni umthile? Usoloko eprofeta ububi ngam. Ndiyakholwa uYehoshafati wayazi kakuhle ngoko kwakukho into ethile yayingalunganga. Ke wathi nyuka ufumane uMikhaya. Ke benyuka emva kwakhe kwaye nango esehla. Ke xana benyuka bathumela umthunywa wathi, ngoku linda umzuzu. Ngoku banoogqirha bobungcwele abangamakhulu amane ezantsi phaya. Bangabangcono abakhoyo esizweni. Bene-PH, LLDs, nayo yonke into. Wathi, ngoku uyazi wena hlwempu elincinci lendoda engafundanga. Akuzungavumelani kunye naso sonke esasifundisi. U-Imla watsho oku. Okanye ndithetha uMikhaya watsho oku. Andikutsho nanto de uThixo ayibeke emlonyeni wam kwaye emva koko ndiyakutsho ngqo oko akutshoyo. Ndiyakuthanda oko. Ngamanye amazwi ndiyakuhlala nelizwi akukhathaliseki nokuba abanye bathini. Wathi kuhle. Wathi ndiyakuxelela ukuba akufuni kulahlelwa ngaphandle ungcono utsho into ekwayo. Ke wehlela phaya waze wathi ndinganyuka. Wathi qhubeka. Wathi ndinike obo busuku mandiyithethe nenkosi ndiyakuthanda oko. Ke ngoba busuku inkosi yabonakala kuye kwaze ngosuku olulandelayo wenyuka. Waze wathi njengoko esenyuka wathi qhubeka kodwa ndibone uIsrayeli njengezimvu ezingenamalusi zichithachithiwe ezindulini. Oh bethu oko kwavulela umoya waphuma kuye. Waze wathi bendingakuxelelanga ndiyazile leyo kanye indlela endenza ngayo lonke ixesha esitsho into embi ngam. Kutheni wayehleli nelizwi? Kutheni umprofeti phambi kwakhe? Ilizwi likaThixo lisuka kuEliya umprofeti wenene wathi ngokuba uphalaze igazi elimsulwa likaNabhothi izinja ziyakuxhapha igazi lakho nawe. Kwaye wamxelela okubi uElisha wayesele eye ezulwini kodwa wayesazi ukuba uElisha wayenelizwi likaThixo. Ke wahlala kunye nelizwi. Ndiyakuthanda oko. Hlala nelizwi. Ukuba iBhayibhile ithe uYesu Kristu isenguye izolo namhlanje naphakade, amandla akhe asekwamanye, umoya oyingcwele ungowakhe nabani othandayo, makaze ahlale nelizwi. Ewe mhlekazi, akukhathaliseki nokuba abanye bathini, bondliwe kangakanani kwaye zingaphi izikolo abahambe ngazo, oko akunanto yakwenza nayo. Ke ngoko wathi, lo mfo mkhulu ubalulekileyo eneempondo entlokweni yakhe uza kuyingqula ilizwe liphume ngaphaya kokumkani. Enyuka waze wamqhaba emlonyeni lo mshumayeli mncinci. Wayesazi ukuba wayengumqengqeleki nje omncinci ongcwele ke akungekho nto iyakuthethwa amalunga nayo. Ke wamqhwaba nje emlonyeni. Wathi ndifuna ukukubuza into. Wathi uhambe ngeyiphi indlela umoya kaThixo xana ubuphuma kum ukuba wena unawo? Wathi iyakuqonda xa uhleli eluvalelweni ngaphaya njengebanjwa. Wathi ndibone uThixo ehleli etroneni. Amen. Ngoku phulaphulani. Waze umkhosi wezulu wahlanganiselwa wangqonga yena. Yayiyintoni ingxaki? Umprofeti wakhe wayesele tshilo oko kwakuza kwenzeka ngoAhabi. UThixo lowo yayingengoEliya owakutshoyo oko. Yayingumprofeti othanjisiweyo. Yayililizwi lenkosi. Itsho inkosi. Kwaye uMikhaya wathi, ndibone wonke umkhosi wezulu uhlanganise ungqonge uThixo kwinkomfa enkulu. Kwaye babencokola. Yaze inkosi yathi, ngubani esinokumfumana ehle, ngubani kuni onokuhla alukuhle uAhabi ukumenza aye phaya azalisekise ilizwi likaThixo ukumenza adutyulwe? Ngubani esinokumfumana ehle? Ke omnye wayesitsho oku omnye okanye okuya omnye. Kwaze emva kwethuba umoya ongcolileyo umoya oxokayo wenyuka usuka ngaphantsi. Waze wathi, ukuba nje uya kundivumela ndingumoya oxokayo ndiyakwehla ndingene kubo bonke abashumayeli kuba abanawo umoya oyingcwele. Kwaye ndiyakubenza bona nje ngamakhwenkwe esikolo aqeqeshiweyo. Kwaye ndiyakwehla ndize ndingene kuye ngamnye wabo ndibakhohlise ndibenze baprofete ubuxoki. Ingaba wakutsho? Kwaye wathi, leyo yindlela esiya kukhohlisa ngayo. Ke wehla. Wathi uThixo wathi, uyifumene imvume yam yokuya. Kwaye wehla waze wangena kwawo baprofeti bobuxoki ulungiselelo oluqeqeshwe esikolweni wabenza baprofeta obuxoki. yayingumoya oxokayo usebenza kwintando kaThixo. Mandi nje into ethile ngenye ongathi uyibone apha nje umzuzu. Qaphela oku, ndifuna nityhile kunye nam kwabaseKorinte bokuqala, isahluko sesihlanu, umqolo wokuqala nje umzuzu. KwabaseKorinte bokuqala, kwaye qaphela oku ukuba nifuna ukubona into kaThixo esenza into indlela abathi abamoya bangcolileyo, indlela abathi baya kuyo.
All right.
Kulungi, uPaulus ethetha. Kwandile ukuvakala ukuba kukho umbulo phakathi kwenu, kwaye onjalo umbulo ongazange ukhankanywe naphakathi kwentlanga. Nicinga ntoni malunga noko phakathi kwebantu? Owokuba uthile abe nomfazi kayise, nibe ke nikhukhumele, ningakhe nibe masibone. Ndiyakholwa ndityhile amaphepha amabini kwi. Ni kwaye nikhukhumele, ningakhe nibe nikhedamile ukuze ngoko. Lindani umzuzu apho mnandi. Ehe, injalo loo nto. Ehe, nikhedamile yiloo nto. Nikhukhumele, ningakhange nibe nikhedamile ukuze anyothulwe phakathi kwenu lowo wenze loo ntlonti. Andazi, andikholelwa ukuba nabani unokutsho koku okanye ukusika ngasemva, kodwa ndikhusela kuphela oko ndikholelwa kuko. Kuba umntu wathi wazaliswa ngumoya akanakho ukuphulukana nawo. Yabona, yabona. Kuba mna ngenene njengoko ndingekho ngomzimba, kodwa ndikho ngomoya, sendide ndagweba njengokungathi ndikho ngokubhekiselele kulowo usenzileyo esi senzo. Egameni lenkosi yethu uYesu Kristu, nakubona ukuba nihlanganisene, kwaye umoya wam namandla enkosi uYesu Kristu ukuba nimnikele onjalo kuSathane ukuba utshatyalaliswe inyama, ukuze wona umoya ube nokusindiswa ngomhla wenkosi uYesu. UThixo exelela ibandla elingcwele nto leyo ingumzimba wakhe apha emhlabeni ukuba ngoku oku kusemva kweTestamente endala kwentsha, exelela indoda eyayinyukunyuku kwaye imdaka phakathi kwabantu okokuba yayihlala nomfazi kayise, wathi, into enjalo emzimbeni kaKristu, nina bandla nikeleni kumtyholi ukuba atshatyalaliswe. Yabona, uThixo uvumela kwaye xana efumana into ethile kufanele yena ayibone yenziwe ukuze afake isabhokhwe emntwini, uyakuvumela umoya ongcolileyo uye kubo ukuze uyokuthuthumbisa laa mntu uze ubabuyisele emva. Ngoko sifumanisa lo mntu emva, yiloo nto eyingxaki kunye namabandla namhlanje. Xa umntu esiza kumzimba kaKristu aze abe lelinye lamalungu, aze aqalise ukwenza ukungcola, endaweni yokuba nonke nihlangane nize nenze kwale nto ikwanye. Kwaye nani nquba kaBrenham, yenzani okuya ukuba oko nje nisamgcinile uphantsi kwegazi, kwaye uyaqhubekeka esenza into ekwanye endala ukuphindaphinda lonke ixesha. Hlanganani nize nimnikele kumtyholi ukuze kutshatyalaliswe inyama, ukuze umoya wakhe njenge ube nokusindiswa ngomhla wenkosi. Uze ubukele isabhokhwe sikaThixo sifika, bukela umtyholi embamba, lowo ngumoya ongcolileyo umfumana. Kwaye le nkwenkwe apha yalungisa, yabuya. Siyafumanisa kwabaseKorinte besibini apho acoce ngenene phambi koThixo. Khangela uYobi, indoda egqibeleleyo, indoda elilungisa, kwaye uThixo wavumela umtyholi ongcolileyo eze phezu kwakhe amohlwaye kunye nayo yonke into engenye ukwenzela ukugqibelelisa umoya wakhe. Yabona ke imimoya engcolileyo ine uThixo usebenzisa imimoya engcolileyo amaxesha amaninzi ukusebenza icebo lakhe nentando yakhe. Ngoku nanku oncamathela ngenene umbuzo, ndicinga ngumntu omnye kuba ikhangeleka ingumbhalo wesandla okwam. Ukuba umntu ufanele abe nomoya oyingcwele ukuba abe unomoya oyingcwele ukuba aguquke kwaye aye kuqhwilo, iyakuba yintoni imeko yabantwana abathe bafa ngaphambi kweminyaka yokuthabatha uxanduva, kwaye baya kuvuka nini? Koko umzalwane wam dade, andinakuxelela oko. Akukho sibhalo kuyo eBhayibhileni endinosifumana naphi na, kodwa ndingavakalisa iingcinga zam. Ngoku, oku kuya kunomeleza nina abakholelwa kubabalo lukaThixo. Niyabona, umntu ufuna ukwazi, nto leyo ingumbuzo olunge kakhulu, yabona. Umntu ufuna ukwazi, loluphi uvuko, kuya kwenzeka ntoni kusana. Okokuba ingaba kufanele abe nomoya oyingcwele ukuze aye kuqhwile. Njengoko bendithile, injalo loo nto. Oko kungokweBhayibhile, leyo yimfundiso yesibhalo. Hayi ukungayi ezulwini, ngokuba abantu abazaliswe ngumoya oyingcwele luvuko lokuqala, abanyulwa, kwaye intsalela yabafileyo abaphili iwaka leminyaka. Emva kwewaka leminyaka, emva koko uvuko lwesibini, umgwebo omkhulu wetrone emhlophe, yabona, olo lulungelelwano lwenene lweBhayibhile. Kodwa lo mntu ufuna ukwazi kuyintoni malunga nezintsana, zona ngamanye amazwi ingaba zaba nomoya oyingcwele phambi kokuba zazalwa, ingaba zafumana wona ngoku, oko andinakukuxelela. Kodwa ngoku masitsho ngolu hlobo, siyazi ukuba iintsana ezithe zafa, akukhathaliseki ngabazali bazo, zisindisiwe. Ngoku andivumelani nesikolo sabaprofeti koku ya bathi ukuba bekulwafa kunye nomzali owayengumoni, ukuba olwasana luya kuya esihogweni lubole, akusayi kuba sabakho nto ngalo. Kuhle, uYesu, uYohane wathi xa uYesu esiza, nantso imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Kwaye ukuba olwasana lwalungumntu owayeya kuza phantsi komgwebo kaThixo, kwaye uYesu wafela ukuthwala asuse isono, sonke isono sasigxothiwe phambi koThixo xana uYesu wafela esasizathu. Izono zakho zaxolelwa, izono zam zaxolelwa, kwaye kuphela kwendlela ongathi uxolelwe ngayo kukwamkela uxolelo lwakhe. Ko usana alunakwamkela uxolelo lwalo, ke alwenzanga nto konke konke, ke ngokwenene likhululekile ukuba luye ezulwini. Kodwa ubuya kuthi ingaba ziya kuya kuqhwilo. Ngoku lana ngamazwi angawam, lena yingcinga yam ngoku musana, andinakho ukukuphuhlisa oku ngeBhayibhile. Kodwa jonga ukuba uThixo phambi kokusekwa kwehlabathi wazi wonke umntu oya kuba semhlabeni, niyakukholelwa oko? Wayazi yonke imbuzane, yonke intakumba, yonke impukane, wayazi yonke into eyayiza kubakho emhlabeni. Ukuba wakwazi ukuba khangela, masithabathe ukwenzela umzekelo uMoses. Xana uMoses wazalwayo wayengumprofeti, ngaphambi koJeremiya uThixo waxelela uJeremiya, kwangaphambi kokuba ubunjwe esizalweni sikanyoko, ngaphambi kokuba wabunjwa kwisizalo sakhe, ndakwazi, ndakungcwalisa, ndakumisela umprofeti ezizweni. UYohane umBhaptisti amakhulu asixhenxe aneshumi elinambini ngaphambi kokuba wazalwa, uIsaya wambona embonweni wathi ulilizwi lendanduluko entlango. Umiselo ngexa elingaphambili okanye ulwazi lwangaphambili lukaThixo lwazi konke malunga neentsana ezincinci, yabona yintoni eziza kuyenza, kwaye uyazi ziziya kufa. Wayazi akukho nto ingenzeka ngaphandle kokuba uThixo ayazi malunga nayo, akukho nto ingenzeka njengokufana nomalusi olungileyo indlela aya ngayo. Ngoku ukuthabatha oku ngesibhalo, bendingenakutsho ukuba isibhalo sitsho nje nanje, ndithabatha nje ngokwengcinga yam. Ngoku umbuzo olandelayo nguloo ndicinga ukuba mhlawumbi umntu othile nguloo ndawutshoyo ngobunye ubusuku. Cacisa umfazi othi asindiswe ngokuzala umntwana. Umfazi akasindiswa ngokuzala umntwana, kodwa sityhile ngoku kuTimoti wokuqala sibini isibhozo nje umzuzu, kwaye masifumane nje oko iBhayibhile ikutshoyo malunga nomntwana. Ngoku ndiyaqonda leyo yimfundiso yobuKatolika, okokuba iKatolika ithi umfazi usindiswa ekuzaleni umntwana, ngokuzala umntwana, kodwa masinga andikholelwa oko. Let's begin at the 8th verse. UTimoti wokuqala, isahluko sesibini kwaye masiqale kumqolo wesibhozo size sifunde nje umzuzu ngoku. Kulaphulani, kwangokunjalo mabathi nabafazi benu banxibe iingubo ezifanelekileyo. Asifanele sikubuze oko, asifanelanga. Kulaphulani koko, beneentloni nesidima. Ingabi kukuphotha iinwele zakho okanye igolide okanye iberil okanye isambato esixabiso likhulu. Bazalwana, inceda nina apho, ndiyathemba yonke le minqwazi mitsha zonke iintsuku okanye iintsuku ezintathu. Niyabona oko asikukuba ngumKristu, kodwa ngokufanela abafazi abathi bahlonela uThixo bavathe imisebenzi elungileyo. Abafazi benu mabafunde bezolile benokuthobela konke, kodwa andimvumeli umfazi afundise nokuba abe negunya phezu kwendoda, kodwa makazole kuba uAdam wabunjwa kuqala kwaze ngoko uEva. UAdam akazange wakhohliswa, kodwa umfazi ekubeni ekhohlisiwe waba sekugqitheni. Noko ke wosindiswa ngokuzala ukuba ngoku akathethi kumfazi wehlabathi ukuba neentsana, ukuba uyaqhubeka elukholweni. Yabona, ukuba uyaqhubeka sele lowo ngumfazi athetha ngaye, umfazi osele esindisiwe. Yabona, naseluthandweni nasebungcwaliseni nesidima sonke. Hayi ngokuba nosana kwenza yena asindiswe, kodwa ukuba ukhulisa abantwana wenza umsebenzi wakhe, hayi ukukhulisa iigadi izinja kunye nokunye okuthabatha indawo yomntwana njengoko besenza namhlanje. Ukuyinika uthando lobumama abe nokuhamba kwaye ajikeleza ubusuku bonke. Abanye abantu bayakwenza oko uxolo, kodwa bayayenza. Ukrwada kakubi kakhulu kum ukukutsho, kodwa inyaniso yinyaniso. Yabona, abafuni mntwana ukuze babotshelelwe ngaye. Kodwa ngokuzala, ukuba uyaqhubeka elukholweni nasebungcwaliseni nesidima sonke, uyakusindiswa. Kodwa ukuba uyakusindiswa nawe ukuba uzalwe ngokutsha, uyakwenza uyakuphiliswa ukuba uyakholwa. Ungamkela umoya oyingcwele ukuba uyamkholwa, lungela wona ukuba umlungele, kwaye uyakusindiswa ukuba uyaqhubeka esenza ezi zinto. Uyabona, kodwa hayi ngokuba engumfazi. Ke oko kulungile, mzalwane dade, asiyo mfundiso yobuKatolika konke konke. Ngoku ndifuna nanko omnye oncamathela kakhulu wona. Ngoko sinomnye, ndicinga mhlawumbi sinexesha lawo, ndithabathe nje ixesha lethu. Ngoku oku nje yimiphumela yakamva yemvuselelo. Lena yimiphumela yakamva yomhlangano le mibuzo. Ngoku mzalwana uBrenham, ubhalwe ngokuchwethezwa. Ingaba sisibhalo ukuba umntu athethe ngeelwimi aze atolike umyalezo wakhe? Ukuba kunjalo, nceda cacisa kwabaseKorinte bokuqala okanye kwabaseKorinte 14:19 kunye kananjalo kwabaseKorinte 14:27. Kulungi, masiye ngaphaya kwesa sibhalo size sibone oko sikuthoyo, kwaye emva koko siya kubona okokuba siya kugcina oku kusesibhalweni. Sifuna ukusoloko sisesibhalweni. Kwaye kwabaseKorinte 14, ngoku umntu ufuna ukwazi ukuba kusesibhalweni ukuba umntu atolike umyalezo wakhe athe wawuthetha ngeelwimi. Ukuba kunjalo, cacisa kwabaseKorinte 14:19. Masibona, 14:19 ulungi silapha. Kodwa emabandleni ndingathanda ukuthetha amazwi abe mahlanu ngayo ingqiqo yam, ukuze ngelizwi lam ingafundisa nabanye kananjalo. Kunamawaka alishumi ngeelwimi ezingaziwayo. Ngoku elandelayo, umqolo 27. bafuna ukwazi. Ukuba ubani uthetha ulwimi olungaziwayo, mayibe ngababini okanye kwa ngaphezulu ngabathathu, kwaye oko kube ngokulandelelana aze omnye atolike. Ngoku ndithabatha ukuba into umntu ozama ukufika kuyo, nto leyo ndiyifunayo ndiza kunifundela into ethile nje ithutyana. Kodwa ndicinga into umzalwana okanye udade azama ukufikelela kuyo, ingaba kulungile ukuba umntu othetha iilwimi ukuba kananjalo atolike umyalezo awuthethileyo? Ngoku sithandwa sesithandekayo isihlobo, ukuba nje uya kufunda umqolo weshumi elinesithathu isahluko esikwasini iyakuxelela. Ngenxa yoko ndithi othethayo ngalwimi olungaziwayo makathandaze ukuze abe nokutolika. Ngokuqinisekileyo angatolika umyalezo wakhe. Ngoku ukuba nje nje masi kuhle nina fundani yonke yayo apha, kwaye ningabona iya fundani nje esasahluko sonke silunge kakhulu siyayicacisa. Ngoku ukuthetha iilwimi ngoku ngeli lixa sisekuyo, kwaye oku ekubeni kushicilelwa, ndifuna ukutsho ukuba ndikholelwa nje kangangoko ekuthetheni iilwimi njengoko ndikholelwa kwimpiliso engcwele kunye nobhaptizo lomoya oyingcwele, ukuza kwesibini kukaKristu kunye namandla elizwe elizayo. Ndiyakholwa nje kangako kopya njengoko ndikholwa, kodwa ndiyakholwa ukuthetha iilwimi kunendawo yako nje kanye ngokuza kukaKristu kunendawo yako. Impiliso engcwele inendawo yayo, yonke into inendawo yayo. Ngoku kuni bantu ndinethuba lokutsho oku ngoku, kwaye ndingathanda ukukucacisa, kwaye ukuba ndivise kabuhlungu nabani andibhekiselelanga koko, andibhekiselelanga ekwenzeni imbidano. Kodwa phulaphulani, obe kuyingxaki ekuthethweni ngeelwimi ezingaziwayo ngabantu bamapentekoste, nto leyo ngokunokwam ndingumpentekoste yabona. Ngoku obe kuyingxaki koku kokokuba abakuhloneli, kwaye enye into bayakuyeka nje kwenzeke nakanjani, ababuyeli emva elizwini. Ngoku phulaphulani, nantsi indlela ibandla elenziwe ngayo. Ngoku ibandla lasePentecost, ukuba bendisalusa eli bandla ndiyakunixelela indlela endiya kulibeka ngayo yabona. Ukuba bendiya kuba lapha lonke ixesha ukulalusa, bendiya kuzibophelela kuso sonke isipho eBhayibhileni ndixelele amakholwa ukuba kuqala kufuneka ubhaptizelwe kumoya oyingcwele, kuze emva koko sonke isipho sabaseKorinte bokuqala ishumi elinesibini siya kufanela sisebenze ebandleni lam ukuba ndingabafaka kokuya umzimba wonke usebenza. Ngoku ukuba niyaqwalasela, hayi ukwenza ukuphawula ngoku, kwaye khumbulani bendingayi kutsho nalinye ilizwi elichaseneyo ndingabe ndiyanyelisa umoya oyingcwele, kwaye uThixo uyayazi andiyi kukutsho oko ngokungalunganga yabona. Kodwa ndikutsho kuphela oku ukuzama ukuninika imbono yesibhalo emva kokuba ndisifundisisile ngoku phantsi amashumi amabini eminyaka, ndibe ndishumayela phantsi amashumi amathathu eminyaka, kwaye ndigqithe kwinto yonke nje ndigqitha ungafane ucinge obekukuko, kwaye ukubukela wonke umntu kunye neemfundiso zabo isihlabathi liphela, kwaye ukuyithabatha ngokuba ngumdla wam ingumdla kuluntu ngaphandle kwesiqu sam. Kufanele ndimke apha, kufanele umke apha, kwaye ukuba ndimka njengomprofeti wobuxoki ndiyakuphulukana nomphefumlo wam nowakho kunye nam. Ke kungaphezulu kungaphezulu kunesonga semihla ngemihla, kungaphezulu kunendumasi, kungaphezulu kwaye yonke into engenye, bubomi kum yabona. Kwaye ndifuna ukusoloko ndinzulu kakhulu ekunyaniseni. Ngoku uya kwibandla lePentecost into yokuqala, andithethi bonke baba, abanye ba ixesha elininzi ungena ebandleni uze uqalise ukushumayela, ngeli xesha ushumayela umntu othile uya kuphakama aze athethe ngeelwimi. Ngoku laa mntu uthandekayo angabe ngokugqibeleleyo uzeliswe ngumoya oyingcwele, kwaye oko kungabe ngumoya oyingcwele uthetha ngalaa mntu, kodwa into yayiyile abaqeqeshwanga ukuba olu lungiselelo eqongeni luphantsi kwempefumlelo luyathetha, umoya wabaprofeti uyabathobela abaprofeti. Yabona, mazithi zonke izinto zenziwe ngoku. Yiza ngapha kuPaulos, kutheni esitsho ukuba xa omnye ethetha nanjalo njalo, xa engena kwakukho umbhodamo nje. Ngoko bendibizela esiguqweni kwaye umntu othile waphakama waze wathetha iilwimi. Iye nje kuhle nje ungasuka uyeke ukubizela esiguqweni, iya kunqanda. Yabona, kwaye ngoko enye into, amaxesha amaninzi abantu baya kuphakama baze bathethe ngeelwimi, baze abantu bahlale bahlafune intshungama bebhekabheka. Ukuba uThixo uyathetha, zola, phulaphula. Ukuba oko inyaniso, ukuba lowo ngumoya oyingcwele ethetha kulaa mntu, uyazola, uphulaphule, hlonela, utoliko lungeza kuwe. Yabona, zola, phulaphula, ulindele utoliko. Ngoko, ukuba akukho mtoliki ebandleni, ngoko bafanele bathule emzimbeni. Kwaye ngoko xa bethetha ngeelwimi ezingaziwayo, iBhayibhile yathi mabazithethele bona kubo nakuThixo. Lowo uthetha ngolwimi olungaziwayo uzakha yena. Ngoko ezo zezingaziwayo iilwimi, ulwimi lwengingqi, ulwimi lwahlukile, asizonto. Wathi kodwa oko kwenza isandi kunentsingiselo, kodwa wena ukuba ixilongo liyakhala kufanele wazi likhala njani, livuthele nje, okanye akuyikwazi ungazilungiselela njani ukwenzela imfazwe. Ukuba nabani uthetha ilwimi kwaye nje tuti, yiloo nto yonke ekhoyo kulo, ubani omakazi into emakayenze. Kodwa ukuba iqalisa umemezo, oko kuthetha vukani. Ukuba ihlokomisa isingqisho, oko kuthetha yiyani phantsi. Yabona, ukuba ihlokomisa uhlasela, kuthetha hlasela. Ifanele inike intsingiselo, kwaye nje hayi nje ukuthetha kodwa. Ke ebandleni, ukuba akukho mtoliki, kodwa ukuba akukho umtoliki, ngoko iilwimi yiloo nto iye yebandla. Ngoko kumbuzo wakho, sihlobo esithandekayo, othi ndingakhetha ukuthetha amawaka amahlanu, amazwi amahlanu, ukuze ke abantu babe nako ukundiqonda kunamawaka amahlanu okanye nantoni ngaphezulu ekutshoyo kolungaziwayo ulwimi, nyaniso leyo. Kodwa fundani ukuhla ngaphandle ibe ngesityhilelo okanye ngotoliko, ukwenzela ukwakha. Yabona, ukwakha. Ngoko ngahlobo luthile ndiyakuninika nje ingcinga encinci. Ungathini xa, ungathini ukuba bekunokufuneka ndaluse eli bandla elizayo? Kuba uThixo ubeya kundibiza ukuba ndilaluse, nantsi indlela ebendiya kuliphatha ngayo. Bendiya kuzama ukufumana wonke umntu phaya onesipho, kwaye bendiya kuba nabo bantu bahlangane malunga neyure phambi kweenkonzo zibe ziyaqala egumbini ngokwabo, bayekwe bahlale phantsi komoya. Kwaye into yokuqala uyayazi, omnye uyehla unesipho sokuthetha ngeelwimi, aze athethe ngeelwimi, wonke umntu azole, kuze emva koko omnye aphakame aze atolike oko akutshiloyo. Ngoku ngaphambi kokuba oko kunikezwe ebandleni, iBhayibhile ithe ifanele igwetywe phakathi kwamabini okanye amathathu amangqina. Ngoku leyo yindoda enocalulo lomoya. Yabona, kuba amaxesha amaninzi amandla angcolileyo angena phaya. Yabona, Paulos wathetha ngayo, kodwa ngoko amandla kaThixo aphaya nawo. Ndixeleleni ibandla apho umtyholi angahlaliyo, ndixeleleni apho onyana bakaThixo bahlanganayo bonke, apho uSathana engekho embindini wabo. Into yonke ke sanokusineka koko. Yabona, uSathana ndaweni yonke. Ngoku silapha, omnye uthetha iilwimi. Ngoku kukho abathathu behleli phaya abanomoya wokucalula. Omnye uthetha iilwimi aze anike umyalezo. Ngoku ayinakuba kukucaphula isibhalo, kuba uThixo akasebenzi ukuphinda-phinda okulilize, kwaye usixelele ukuba singayenzi. Yabona, ke asiyo loo nto, kumyalezo ebandleni. Sibe nezinto ezimbini kule mvuselelo okwangoku, qaphela oko nganye yazo ibe kuko. Kabele, uchane uqede yabona yangena indoda enye yavuka yathetha ngelwimi yazi yanika utoliko kwaye yajikeleza yabuyela emva yazi yangqinela laa myalezo owawusandula kuphuma. Omnye wavuka ngobunye ubusuku wathi phantsi kwempefumlelo yesiprofeta waze watsho into ethile engazi awayekutsho waze emva koko ekupheleni wathetha unoyolo lowo uzayo egameni lenkosi. Ngokukhawuleza into yandibamba ngokukhawuleza yathi ngenye indlela unoyolo lowo ukholwayo ukuba lena yinkosi izile. Emva koko umoya oyingcwele wawa esakhiweni ngobu busuku obugqithileyo yabona oko okokwakha. Ndandimile phaya ndizama ukuxelela abantu ukuba mabamkele umoya ongcwele kwaye umtyholi wayezile ebantwini esithi sanokuphulaphula zolani. Udade wethu uthe, "Bill, bendivuya kakhulu ngeli xa ubushumayela. Ndaziva ngathi ndingaphakama ndichume ukudlula eludongeni. Ndathi phakama uchume yiloo nto." Waze wathi, "Kodwa xana uye wayokwenza laa nto." Waze wathi, "Abantu baqalisa ukukhwaza." Wathi, "Emva koko ndaziva ngathi bendiyinto endala engento." Ndathi, "Lowo ngumtyholi, lowo ngusatana. Xana engena ukuza kwenza laa nto." Ndathi, "Kufanele uphakame nakanjani."
We are priests to God, making spiritual sacrifice.
Singababingeleli kuThixo. Sisenza idini lomoya, idini, iziqhamo zemilebe yethu. Sinika uzuko kwigama lakhe. Yabona? Koko, nako okwenzekayo. Emva koko, umoya oyingcwele wabakho. Kuba oko nje kwaku, unoyolo lowo ukholwayo. Obubini obuthathu busuku bulandelelana azama ukukubeka okuyaphaya. Waze emva koko umoya oyingcwele wathetha waze wathi phantsi kwempefumleyo wathi, "Unoyolo lowo ozayo egameni lenkosi." Kwaye ngaphambi kokuba nditsho nantoni ndandigqiba kuyitsho, "Unoyolo lowo ukholelwa inkosi izile." Koko niyabona, kwaye bendisandula ukuthetha oku, umoya oyingcwele nguThixo ngokwakhe kuwe. Yabona? Kwaye bayibamba. Yabona? Kwaye ngoko umoya oyingcwele wawela phakathi kwabantu yonga indlela awakha ngayo isiprofeto. Ngoko kukho umahluko phakathi kwesiprofeto kunye nomprofeti. Isiprofeto siyahamba ukusuka komnye ukuya komnye, kodwa umprofeti uzalwa ukusuka kumandlalo engumprofeti. Bano itsho inkosi, hayi ukubagweba. Akubaboni bemi phambi ko-Isaya okanye uYeremiya nawuphi kubaprofeti ngokuba babeno itsho inkosi. Kodwa umoya wesiprofeto phakathi kwabantu kufuneka ukuqaphele okuya kuba uSathane uyakunyebelezela phaya. Uyabona? Ngoku kodwa kufuneka kugwetywe oku. Siza kuba nemvuselelo ngoku. Qaphelisani oku ngenene ngoku nina balungiseleni. Silungiselela imvuselelo ulungi kanye mhlawumbi nje sineqhelekileyo inkonzo. Ibandla liyavula, lifanele libe njalo lonke ixesha. Ke mhlawumbi siba nabahlanu okanye abathandathu abantu abangabantu abaphiweyo. Omnye uthetha ngeelwimi, ababini okanye abathathu mhlawumbi bathetha ngeelwimi, abane okanye abahlanu ngeelwimi benesipho seelwimi ukuthetha ngeelwimi ezingaziwayo, ababini okanye abathathu babo bangatolika. Mhlawumbi kukho omnye, ababini okanye abathathu babo abanezipho zobulumko. Kulungile, bayahlangana abo bantu baphiweyo. Nina ezo zipho zinikwe nina, hayi ukuba nidlale ngazo, hayi nithi uzuko kuThixo ndiyathetha ngelwimi. Haleluya. Niyazehlisela zona zinikelwe kuni ukuba nisebenze ngazo, kwaye indawo yenu ebandleni ifanele ize phambi kokuba inkonzo yonke iqale, ukuba abangafundileyo baza kuba phakathi kwethu. Ngoko phumelani egumbini nize nihlale phaya nina bantu nonke ukuba ningabasebenza kunye evangelini. Emva koko nihlale phaya. Nkosi, ingaba kukhona ntoni wena ofuna siyazi ngobu busuku? Thetha nathi, owu Bawo wasezulwini. Nisenza umthandazo, izikhungo, nicule ingoma. Ngokuthe ngqo kuhla kusiza umoya usiwela komnye athethe iilwimi. Omnye uyaphakama aze athi, "Itsho inkosi." Yintoni? Phulaphulani. Hamba uye kuxelela umzalwane uJones ukuba asuke kulaa ndawo apho ahlala khona kuba ngomso emva kwemini kuya kuba khona isitshingitshane sitshayele elaa lizwe kwaye siza kuthabatha indlu yakhe makathabathe iimpahla zakhe aze emke ngoku oko kuvakala kulungileyo kodwa linda umzuzu kufanele kubekho amadoda amathathu phaya anomoya wokucalula omnye wabo uthi yibe iye yenkosi omnye uthi yibe iye yenkosi abo ngamabini ngokuchasene namathathu amabini okanye amathathu amangqina kulungile bakubhala oku yaphantsi kwiphetshana oko koko umoya ukutshiloyo kulungile babuyela ekuthandazeni bebulela inkosi emva kwethuba itsho inkosi umprofeti uyaphakama itsho inkosi obusuku osuka eNew York City iya kuba ngumfazi ukwikhukho labagulayo iya kungena esakhiweni ekwikhukho labagulayo unesikhafu esiluhlaza esibhijele entlokweni yakhe ufa ngumhlaza yintoni emenze abe ngale ndlela inkosi imqumbele ngelinye ixesha waba imali ebandleni lakhe xana wayeneshumi elinesithandathu leminyaka ubudala xelela umzalwane uBrenham ukuba amxelele ezi zinto itsho inkosi ukuba uya kukulungisa okuya uya kuphila linda umzuzu oko kuvakala kulunge kakhulu kodwa linda umzuzu uza kubeka igama lakho kweli phepha mcalule uza kubeka igama lakho yayiyeyenkosi omnye wathi yayiyeyenkosi emva koko ibhala phantsi itsho inkosi ngobu busuku kuya kubakho umfazi angene ethilethile into lo unocala ucalulo lomoya ababini okanye abathathu babo batyikitye amagama abo kulo yonke le miyalezo iyanikezwa kulungile ngoko emva kwethuba baqalisa ukuva intsimbi ka ibandla liqalisile ngoko bazisa le miyalezo bayibeke kanye apha edeskeni kanye apha kulapho ifanele ibekwe khona andikho ndisendaweni ethile ndiyafunda thandaza emva kwethuba ndiyaphuma emva kweengoma zixulile ibandla lonke likulungelelwana abantu besiza behlala becamnca bethandaza oko koko enifanele nikwenze hayi ukuza ebandleni uncokole nomnye uza ebandleni ukuza kuthetha nothixo yibani nobudlelwana benu phandle phaya yabona sidlelana nothixo ngoku kwaye siza apha sithetha yonke into ithi cwaka hloniphe umoya yanyakama umdlali piano uza kwipiano malunga nemizuzu emihlanu ngaphambi kokuqala kwenkonzo yeenkomo aqalise kobumnandi benene ezantsi enqamlezweni apho umsindisi wam wafaya ezantsi phaya ukwenzela ukucocwa ukususwa kwisono ndakhala okanye ethile elungileyo emnandi ingoma ukuzola ngenene izisa ubukhona bukamoya oyingcwele emhlanganweni yabona kulungile abantu bahleli phaya abanye babo ngenene bayaqalisa ukugiqa baze benyukele esiguqweni baguqe phambi kwenkonzo ibe iyaqala moya oyingcwele uphaya yabona ibandla likwinimba amakristu ayathandaza afumene iindawo zawo awahlelanga phaya ehlafuna intshungam esithi hey lady nike enye yesiqabi milebe sakho ndifuna niyazi ndifuna niyazi enye imini xana ndandisezantsi phaya evenkileni ndiyakuxelela ndaphantse ndakunyathela ezintswaneni ingaba ndakhe ndabona enjalo nicinga ntoni malunga nokuya oh inceba nize niyibize indlu kathixo kutheni lihlaza umzimba kakristu uhlangana phaya siyahlala indoda ihleli etyaleni yitsho uyazi xana besiye ngaphaya la sibani sibani nosibani banye nosibani ilungile ngaphandle kodwa ngaphakathi apha yindlu kathixo ngenani nithandaze thabathani iindawo zenu ndiyathetha ngoku hayi emabandleni enu bazalwana andikwazi enikwenzayo ndithetha kulo mngquba ndithetha kwabecango lam langasemva yabona injalo loo nto ngoku xana ningena ngolwa hlobo ngoko into yokuqala eniyaziyo umalusi uyaphuma uhlaziyekile akudingeki abe ephendula lena leya kunye nenye uyaphuma kanye kumbethe wolungiselelo lwakhe ube ephantsi kwamandla kamoya oyingcwele wahamba angene kanye apho ezininzi iilwimi zomlilo zihlanganeyo iphantse ibe yintsika ngoku yabona iyajikelela uyaphuma achole oku umyalezo osuka ebandleni itsho inkosi umzalwane uJones asuke endlwini yakhe ngomso emva kwemini ngentsimbi yesibini isitshingitshane siya kutshayela umhlaba athabathe izinto zakhe emke umzalwane uJones ufumana oko kulungile, oko kubhaliwe. Itsho inkosi, uyakubakho umfazi ogama lingusibani bani, uyakuza apha ngobu busuku kwaye ibe wenze ethile thile njengoko bendisandula kutsho. Yabona olwa hlobo, kulungile, oko kulele ngaphaya yiloo nto sele beyifumene indawo yabo ngoku ebandleni. Kulungile. Emva koko uthabatha umyalelo kwaye into yokuqala oyaziyo yaqalisa ukushumayela. Akukho nto iza kuphazamisa, sele yenzekile ngoku. Siyaqhubeka sishumayela umyalelo kwaye emva kwethuba xana into yokuqala oyaziyo xana umyalezo ugqityiwe, umgca wokuthandazela uyaqalisa. Nako kusiza umfazi, umntu othile wathetha ngelwimi waze wathi wayesiza. Yabona, wonke ngamnye wethu uyayazi okuza kwenzeka, wonke ngamnye wethu uyayazi. Uyabona indlela ukholo luqalisa ukwakheka kunye nazo iilwimi zomlilo zimi phezu kwenu ngoku. Uyaqalisa ukuyenza ngokudibeneyo kutheni umsebenzi nje ogqityiweyo yiloo nto. La mfazi, uyakuthi ngosikazi sibani sibani osuka eNew York City ohleli apha. Yabona, oh kunjalo oko, uye wakwazi njani oko? Ngumyalezo osuka kwinkosi ukuya ebandleni. Xana wawuneminyaka elishumi elinesithandathu ubudala wawungekho endaweni ethile ethile waze wenza wathabatha imali ethile ebandleni waze wayiba waphuma waze wazithengela iimpahla ezintsha ngayo. Oh injalo loo nto, injalo loo nto. Oko kuko ngqo uThixo wasixelele kona ngobu busuku ngomzalwane usibani bani othethe ngeelwimi. Umzalwane usibani bani utolikile, umzalwane usibani bani apha uthe ngocalulo uthe bekusuka kwinkosi kwaye oko yinyaniso. Ewe, emva koko itsho inkosi, hamba uyilungise kwaye uya kugqitha kumhlaza wakho. Umzalwane uJones uyagoduka afumane iinqwelo ahlehle, afumane ifenitsha yakhe aze emke phaya. Ngentsimbi yesibini ngomso emva kwemini zoyi yemka isuke yonke into. Yabona, emva koko ibandla liyazukisa, enkosi Nkosi Yesu ngobubele bakho. Ngoku yiloo nto eyiyo ukwakha ukwenzela ibandla. Ngoku ungathini ukuba ayenzekanga emva kokuba beyithethile? Ngoko ninomoya ongcolileyo phakathi kwenu, aniyifuni laa nto ingcolileyo? Kutheni nifuna into engcolileyo xana izibhakabhaka zizele yeyepentekoste eyenene? Musani ukuthatha okudala ukuthabatha indawo yokunye ukusuka kumtyholi? Umanani into eyenene uThixo unayo ukwenzela nina. Ngoko sanukuba nayo eminye imihlangano zenibeke into apha de uThixo abesele eyingqinele ukuba nilungile, kuba ningabancedayo ebandleni ekusebenzeni kwevangeli. Ngoku niyakuqonda into ekuyiyo kwaye iilwimi, iilwimi ezingaziwayo akukho ndoda yaziyo oko ithetha malunga nako. Iyathetha kodwa sonke isandi sinentsingiselo, oko kunentsingiselo gluk 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 leyo iye yintetho indaweni ithile. Xana ndandiseAfrika zange ndiyikholelwe, kodwa yonke into enengxolo inohlobo oluthile lentsingiselo kuyo. IBhayibhile ithe akukho sandi ngaphandle kokubaluleka, ngaphandle kwentsingiselo. Sonke isandi esenziweyo sinethile intsingiselo kwinto ethile. Kutheni ndibavile abantu besithi bendiya kuthi uYesu Kristu unyana kaThixo, omnye wabo ebeya kuthi blu 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 blu, omnye uyaqhubeka nkcunkcunkcunkcunkcunkcunkcu, kwaye oko beku uYesu Kristu unyana kaThixo. Yabona, ine kwaye akuthethi kwanto kum, kodwa kubo yayiyintetho nje ngokufanayo njengoko ndithetha kuni. Xana umtoliki wesiZulu, isiXhosa, umSuthu nokuba yintoni ngaphezulu esiza, konke bekutshiwo wonke ubani waqonda. Kwaye ezi zinto enizivayo aba bantu bazidunzela naze nacinga ukuba biko kuninzi ukudembeza, asikuko. Inentsingiselo ke kufanele siyihlonele, sibeke endaweni yayo. Ngoku mhlawumbi bekungekho myalezo, ngoku inkonzo iphelile, ubizelwe esiguqweni luyenziwe, kwaye emva kwethuba umntu othile bekungekho myalezo emva phaya, umntu othile uyaphakama kwamsinya befumana ithuba. Umoya oyingcwele ngoku iBhayibhile ithe ukuba kukho mtoliki makathule, akukhathaliseki kubi kangakanani zama ukuthetha, thula. Yithi andinakuyenza, iBhayibhile ithe unganako. Yabona ke oko kuyayigqiba. Yabona, makathule. Emva koko, xa lona ithuba lisiza, apho yonke into ikucwanga. Ngoko, ukuba umoya oyingcwele uyaxhuma kuye ukuba unike umyalezo. Ngoko, unikeze. Oko koko kanye ufanele ukwenze. Ngoko, utoliko liyeza, luthi, kukho umfazi apho ogama linguSally Jones. Ndiyathemba lo mfazi, akakho apha ngela gama. Kodwa, Sally Jones. Yabona. Mxelele ukuba obu bubusuku bokugqibela bobizo lwakhe. Lungisa noThixo kuba unexesha elifutshane aya kuba lapha. USally Jones uya kubalekela esiguqweni njengokukhawuleza njengoko anakho ukufika phaya. Yabona kuba olo lubizo lwakhe lokugqibela. Yabona oko kukunikezela umyalezo okanye ukungqinela okanye into ethile elo libandla lePentecost lisebenza. Akukho mathuba emimoya engcolileyo yokunyebelezela ukuba sele iBhayibhile inikeze ngokuchanekileyo mayibe ngokulandelelana kwaye oko kube ngabathathu kwaye mabathi ababini okanye ngaphezulu bagwebe elo libandla. Kodwa kuphi apho sinayo namhlanje ukuchuma, ukuqhubeka, ukuhleka nokuqhubekeka ngelixa umntu othile ethetha iilwimi omnye ejongile ethetha ngento ethile engenye kwaye phithizela umalusi esenza into ethile okanye umntu othile phithizela. Kuhle, akulunganga oko. Mhlawumbi umalusi uyashumayela kwaye umntu othile aphakame aze amphazamise kwi mhlawumbi ukufunda iBhayibhile kwaye umntu othile ukufunda iBhayibhile kwaye umntu othile emva phaya ethetha ngeelwimi. Oh, hayi, yabona. Umshumayeli phezulu eshumayela epulpitini umntu othile uyaphakama aze amphazamise ethetha ngeelwimi. Konke kulungile. Andithi asingomoya oyingcwele, kodwa nifanele nazi indlela yokusebenzisa umoya oyingcwele. Yabona ukuwusebenzisa wona. Ngoko ndithatha ninayo indawo yomnye wangaphezulu. Ngoko ngomse yica ngoko siya nje masi nanko omnye ndicinga ngona onobubele. Kwaye ngoku ukuba nonke nithi indinyamezele nje imizuzu embalwa emide ndiyacela. Kwaye ngoku ndifuna nina nikufumane oku ndikugcine oku ngesizathu lona ngowam wokugqibela. Ngoku kuqala ndiza kufunda izinto ezimbini athe umntu wazibuza ikwiphetshana elincinci elidala ibhalwe ngombhalo omhle wesandla. Andinafisi ibingubani, akukho gama lityikityiweyo kuyo nakweyiphi yayo. Mzalwana uBrenham, ingaba kulungile ukuba abalungiseleli benze utsalo olude ukwenzela imali ezinkonzweni zabo exela ukuba uThixo ubaxelele ukuba abaninzi esihlweleni bafanele banikele ngokungakho? Ukuba oku kulungile ndifuna ukwazi, okanye ukuba oku akulunganga ndifuna ukwazi. Oku kundiphazamisile mna kakubi kakhulu. Ngoku uyabona sihlobo, ndiza kuxelela endikucingayo. Yabona ngoku oko akuthethi ukuba ilungile, ndicinga imbi kakhulu. Ngoku ndicinga oku, uThixo undithumele entsimini ndilibonile ixesha apho ndakhangeleka ngathi kancinci ndiyakuba kwaye ndandingenayo imali konke konke. Ndaze ndathi gqithisa nje isitya senkongozelo. Kwaye umphathi ubesakuza kum athi, jonga Bhili, sinamawaka amahlanu eedola alityala ngolu busuku kwedini, ingaba unayo imali eJeffersonville yokulihlawula? Bendiya kuthi kulungile, uThixo undithumele apha okanye bendingena kuza. Yabona gqithisa nje isitya senkongozelo. Kwaye ngaphambi kokuphela komhlangano umntu othile uthi, niyazi inkosi ibeke entliziyweni yam ukuba ndinikeze amawaka amahlanu eedola ngoku. Yabona kuqala khokelelwa ekuyenzeni, andikholelwa ekutsaleni nokungqiba nokucela imali ndicinga into engalunganga. Ngoku mzalwana, ukuba uyayenza sukundivumela ndivise kabuhlungu iimvakalelo zakho. Yabona ungaba nemvume esuka kuThixo yokuyenza, kodwa ndithetha nje okwesiqu sam, andiyikholelwa. Ngoku ndibe ndisazi abalungiseleli behamba besithi ndimi kanye kungekudala kakhulu. Ngoku lena asingomaPentecost, lena kulungile amabandla. Yabona amanye amabandla yayingumhlangano omkhulu wasenkampini ngethi wena ube ukunye nam, abanye abaninzi bekhona. Kwaye bathabatha emva kwemini yonke ihlelo elidumileyo amabini okanye abathathu babo bekunye lawo ngawesiqhelo aqhelekileyo amabandla ngawale mihla awethu amabandla apha esixekweni nanjalo njalo. kwenkulu inkomfa kwaye bathabatha emva kwemini yonke bemile eqongeni kwaye begrogrisa ukuba uThixo uyakutshabalalisa izityalo zabo uyakunika abantwana babo ipoliyo nezinto ezinjengeziya ukuba abafaki kula mhlangano. Leyo inyaniso ngqo kunye nale Bhayibhile phambi kwam. Ndathi sisenyeliso kuThixo kunye nokubalandeli bakhe. Ukuba uThixo ukuthumele, uya kukukhathalela. Ukuba akakuthumanga, ngoko yenza ihlelo likukhathalele ngoko. Kodwa wena, ukuba uThixo ukuthumile, uya kukukhathalela. Kuthekani malunga nomdlalo weChristmas kwibandla likamoya oyingcwele. Kulungile. Ukuba imalunga noKristu, ingabe yonke ilungile. Kodwa, ukuba imalunga noSanta Claus, andikholelwa kuye. Ndigqibile ukukhula ndisuke koko. Andikholelwa kuSanta Claus konke konke. Yabona. Kwaye ezinye zezi zinto zeChristmas zincinci banazo icinga intlekisa. Kwaye kodwa ndicinga basuse wonke uKristu kwiChristmas babeka uSanta Claus kuyo. Kwaye uSanta Claus libale eliyintsomi andivisi kabuhlungu nanye kwiimvakalelo zenu. Ndiyathemba malunga nabantwana kodwa ndiyakuxelela. Apha kungekudala malunga namashumi amabini anesihlanu amashumi amathathu eminyaka eyagqithayo xana umlungiseleli apha kwesi sixeko umalusi welikhulu ibandla apha esixekweni endimaziyo kakhulu isihlobo sam esisenyongweni seza kum kwaye uCharlie Bohannon ngalwane uMike uyamkhumbula uCharlie Bohannon olungileyo umhlobo wam wahlala phaya eofisini yakhe wathi andisokuze ndixelele abantwana bam okanye ndenze abazukulwana bam baxelelwe obabuxoki kwakhona wathi inkwenkwe yam encinci iye yeza kum emva kokuba ibe neshumi elinesibini leminyaka obudala kwaye ithetha malunga noSanta Claus kwaye yena wathi kutheni sithandwa ndinento emandikuxelele yona wathi mama uyazi waze waqhubeka emxelela akwenzileyo ngoko emva kokuba ebuyile wathi ngoko tata ingaba lo Yesu yinto ekwanye xela inyani uSanta Claus ngokuphithizelayo umfo bukatolika uChris Kingle okanye ungcwele uNicholas ongcwele umkatolika womjamani omdala weminyaka emininzi eyagqithayo owajikelezayo esenza okulungileyo ebantwaneni kwaye bathe bayithwala ukuhla njengesithethe kodwa uYesu Kristu unyana kaThixo ongowenene kwaye uyaphila ngoku nanku umbuzo owokugqibela wona ongowona ngoku jongani ningangavumelani nam ngoku ya kodwa ukuba nivumelani nam khumbulani mayibe ngokobuhlobo niyakuyenza ndiyanithanda kwaye andifuni kunivisa kabuhlungu nanje mna ndifuna ukunyaniseka ukuba ndixelela inkwenkwe yam ubuxoki ngoko ndiligxoki yabona ndifuna ukuyixelela inyaniso ngoko ndiyixelela malunga noSanta Claus ndithi ehe ngokuqinisekileyo kukho uSanta Claus qaphela utata kubusuku bekrismas yabona ehe niyazi ngenye imini ndandisezantsi phaya kwaye ndazama okuya kwintombazana encinci nje ukubona ndiqinisekile ndihlawulwe ngosuku oluphambi kwezono ndandisesakhiweni kwaye babemile phaya ezantsi apha ekhwakameni kwaye ndehlela phaya ukuya kunkinqa ukutya kwaye ke thina umfazi kunye nam sasiphaya kwaye kwakukho intwazana encinci yayingekho ngaphaya malunga neshumi elinesibhozo obudala kwaye yayimile phaya ihamba icula dingle bells dingle bells ndaze ndathi kwindawo yakhe encinci yokuma uyazi ehleli ngasemva kwenqwelana encinci ndathi ingaba ukhangela uSanta Claus yathi lowo ngutata wam umnumzana ndathi mayisikelelwe intliziyo yakho encinci sithando unobulumko ngoku naku okuncamathela ngenene zihlobo kwaye koku emva koko ndiyakuvala oh sisibhalo esiyintandana kodwa sisincamatheli kuye wonke umntu okhangele kanjalo kwaye yandihlala iminyaka ngeminyaka kwaye kuphela ngobabalo lukathixo kwaye oxabisekileyo umfazi wam ehleli ngasemva phaya ngoku xa wevayo ukuba ndibe ndinalaa mbuzo ngale mva kwemini wathi bill ukuphendula njani okuya wathi bendisoloko ndimangalisiwe kokuya mnabuku wathi andizange ndibe nokuyiqonda waze wathi ndathi yehla ngobusuku sithandwa ndiyakwenza okungcono kwam ngoncedo lukathixo
Brother Branham, please explain Hebrews 6.
Zalwane uBranham, nceda cacisa amaHebhere isithandathu, sine ukuya kwisithandathu. Elo lixesha eyathi ngenene, yabona. Ngoku kuya kufuneka uqaphele apha kukholo lwethu, ubabalo, ukhuseleko lwamakholwa, ukunyamezela kwabangcwele, ukunyamezela gxebe kwabangcwele. AmaHebhere isahluko sesithandathu, isine ukuya kwisithandathu. Ngoku kwamsinya njengoko igqiba oku, emva koko ndiyathemba ukuba uThixo uya kundinceda ndiyenze cacileyo kuni. Ndiyaxolisa, ndinomyalezo wam obu busuku. Mhlawumbi ndiya kushumayelwa into ekwanye kusasa kwinkonzo, emva koko ndiya kube ndihamba. Ngoku oku kuncamathela ngenene, uyabona. Ngoku niyakuqaphela. Ngoku khumbulani, sikholelwa kwaye sifundisa kweli bandla, hayi okokuba yonke into iyeza inyuke ikhwaze, yonke into ethetha ngelwimi, yonke into exhawula izandla kunye nomshumayeli inobomi obungunaphakade. Kodwa siyakholwa ukuba unobomi obungunaphakade. Ukuba uThixo ukunike ubomi obungunaphakade, unabo bona naphakade, yabona. Ngokuba jonga, ukuba ibe ingenzanga, uYesu ufumaneka engumfundisi wobuqobo. KuYohane ongcwele isihlanu amashumabini anesine wathi, lowo uwevayo amazwi am kwaye akholelwe kuye owandithumayo unobomi obungunaphakade kwaye akasukuze aze emgwebeni, kodwa ugqithile ekufeni wangena ebomini. Ngoku xambula naye. Konke athe uBawo wandinika kona, akukho mntu unokuza kum ngaphandle kokuba uBawo amtsale. Ndichaphula isibhalo. Bonke abazayo, akukho mntu unokuza kum ngaphandleni kokuba uBawo wam amtsale kuqala. Kwaye bonke athe uBawo wam wandinika bona baya kuza kum, yabona. Kwaye bonke abazayo kum ndiyakubanika ubomi obungunaphakade, uYohane ongcwele isithandathu. Kwaye ndiyakumvusa kwiintsuku zokugqibela. Lawo ngamazwi akhe. Ngoku jongani, ukuba ndifuna ukubuyela emva kwabase-Efes isahluko sokuqala, Paulus eshumayela. Ngoku amaKorinto ngamnye unolwimi nendumiso, niyaqwalasela, amanye amabandla kazange abe nangxaki, azange atsho nanto malunga naye. Ingaba wakhe wachaphazela iilwimi naphi na kwibandla labase-Efes, kwibandla labaseRoma? Hayi, babe neelwimi kunye nento yonke njengabaseKorinte benzayo, kodwa bayenza yahlala kulungelelwano. AbaseKorinte babengenakho nje ukuyifaka kulungelelwano, yabona. Kodwa uPaulos wehlela phaya waze wabeka ibandla kulungelelwano. Ngoku yena ndiyakho njengoko Ora Roberts asitsho, uThixo nguThixo olungileyo. Anikukholelwa oko? Kwaye nithi kuhle, malunga naphi namaPentekoste eneelwimi ngoko? Zalwana uBranham, icinga banawo umoya oyingcwele ngokuqinisekileyo benzini? Kulungile. Kutheni? Jonga, niyakholwa unguThixo olungileyo. Wathi uThomas ngelinye ixesha, uyazi Nkosi, bonke kubo bamkholwa yena bathi, oh, siyayazi yena uyinene. Oh, wathi uThomas, hayi hayi, andiyikholwa. Ukuphela kwendlela endiya kuyikholelwa ngayo kuya kufuneka ndibe nobungqini, kuya kufuneka ndifake iminwe yam ecaleni lakhe nakwiziva zezikhonkwane ezandleni zakhe. Yena nguThixo olungileyo wathi, yiza Thomas, nantsi. Oh, wathi uThomas, ngoku ndiyakholwa. Wathi, ewe Thomas, emveni kokuba undibonile waza wandiva ngokundichukumisa waza wabeka isandla sam, izandla zakho ecaleni lam, uyakholwa. Kodwa ukangakanani ukuba mkhulu umvuzo wabo abangazange babona kodwa noko bakholwa. Yena nguThixo olungileyo, ukunika umnqweno wentliziyo yakho kakade. Masikholwe nje yena. Lowo ngumvumba wokufa kuSathane. Xana umntu ethabatha uThixo elizwini lakhe, mzalwane, oko kuya kumbulala uSathana lonke ixesha. Eso sisithonga esinzima anokuthi uSathana asifumane. Xana umntu eyakuthabatha uThixo elizwini lakhe, ewe mhlekazi, njengoko bendithe, umntu akayi kuphila yedwa, uYesu obunye busuku, kodwa lonke ilizwi eliphuma. Ngoku qwalasela oku. Ngoku ndiza kuqala umqolo wokuqala. Masithi ngoko siyeka iziseko zemfundiso kaKristu, masiye kwingqibelelo. Ngoku into yokuqala endifuna nina niyazi, ngubani athetha naye uPaulus apha? AmaHebhere. But AmaHebhere entloko, incwadi yamaHebhere ingaba injalo? AmaYuda awamalayo uYesu, ningana koni ni ibambe ngoko. Uthetha kumaYuda ewabonisa isithunzi somthetho singumzekelo kaKristu zonke izinto ezindala umzekelo wezintsha. Ngoku qaphela, siyeka iziseko zemfundiso kaKristu masiye kwingqibelelo. Ngoku uthetha kubo malunga neemfundiso masiye kwaye sithethe malunga nezinto zengqibelelo. Ngoku uqikeleliswa kuThixo xana utywinwe ngomoya oyingcwele kude kube ngumhla wentlangulo yakho. Lowo uzelwe nguThixo, Yohane wokuqala, akasenzi sono kuba akanakona kuba imbewu kaThixo ihleli kuye. Umntu ozaliswe ngumoya oyingcwele hayi ukucinga ukuba uzalisiwe, kodwa lowo uzelwe ngomoya kaThixo akasenzi sono kuba imbewu kaThixo ikuye kwaye akanakona. Yabona, ingaba iBhayibhile ikutshilo oko ke nantsiya ni hayi oko nikwenzayo oko hayi oko ihlabathi likucingayo ngani oko uThixo akucingayo ngani. Yabona, yabona, aninaku ndingathini ukuba nomyalelo obhalwe ngusodolophu wesixeko okokuba ndingabaleka 40 emayile ngeyure esixekweni kwaye naliphi ipolisa lindibambe? Andinako. Ndingathini ukona xana kukho umnikelo wegazi phambi kothixo okoko apho angenakho kwa ukundibona mna, xana kukho isithinteli kwikwi phambi kwam nothixo ikhakha legazi kuba sifile kwaye ubomi bethu bufihliwe kuKristu ngothixo butywinwe ngomoya oyingcwele. Kanjani ehlabathini ungenza nantoni engalunganga ebusweni bukaThixo? Ukuba sithi sone ngabomi, maHebhere 10, emveni kokuba samkele ulwazi lwenyaniso, akusekho dini lasona. Ngaphakathi apha ayinakwenzeka. Yabona, ukona ngabomi. Ngoku, masiqhubeke sifunde. Kulungile. Ngqibelelo, hayi ukubeka kwakhona isiseko senguquko kwimisebenzi efileyo kunye nokholo kuThixo ngemfundiso yobhaptizo, ukubekwa kwezandla kunye novuko lwabafileyo nomgwebo wanaphakade, kwaye oku sikwenza ukuba uThixo evuma. Ngoku apha kulapho babefuna ukuqala kusuka kumqolo wesine, kuba akunakwenzeka kwabo xa bathe bakhanyiselwa baze basiva isipho sasemazulwini kwaye benziwa amadlelane ngomoya oyingcwele kwaye bayiva incasa yelizwe elilungileyo likaThixo namandla ephakade eliza kubakho, ukuba babuye bakreqa bahlaziyekele kwakhona enguqukweni ekubeni bezibethelelela emnqamlezweni unyana kaThixo kwakhona bemhlaza ekuhleni. Ngoku oko kukhangeleka ngathi ukusuka ngendlela oyifunda ngayo phaya okokuba umntu angamkela umoya oyingcwele aze akreqe alahleke, kodwa akunakwenzeka kuye ukwenza loo nto. Yabona, akunakuyenza loo nto. Ukuba uyenzile uKristu waxoka. Yabona, akunakwenzeka kwabo bakhe bakhanyiselwe. Ngoku qaphela apha, uthetha kubani? Uthetha kuloo maYuda asemdeni akazange athi umntu ekubeni ezaliswe ngumoya oyingcwele, wathi ukuba uyivile incasa yelizwi likaThixo. Ngoku mandiyinikeze nje ngokuzekelisa ukuze nibe nokuyibona kwaye ningayiphosi. Ngoku ngoku ubhalela amaYuda amanye awo ngamakholwa asemdeni. Yabona, wathi ngoku siza kuyishiya le misebenzi size siye kuthetha malunga nengqibelelo. Wathi ngoku sithetha malunga nobhaptizo novuko lwabafileyo nobekelo lwezandla nayo yonke into, kodwa masiqhubele phambili ngoku siyokuthetha malunga nengqibelelo. Ngoku siza kuthetha malunga naxana ningena kumoya oyingcwele. Ngoku nibe nihleli emhlanganweni ixesha elide kwaye nibabonile abo bantu baya kumaphaya, abayi kungena ngaphakathi okanye baphume, bayawuvuyela umoya oyingcwele. Baya kuza kwaye mhlawumbi umoya oyingcwele wenza into kwaye madoda baya kuphakama bakwazi baze baxhumaxhume emgangathweni malunga nayo, kodwa abasokuze bafune ukuwamkela ngokunokwabo. Hayi, hayi, yabona, kwaye baya kuthi, oh, ewe, kulungile oko, oh, andiyazi malunga noku yangoku. Yabona, 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 amakholwa asemdeni akufutshane nje kakhulu de babe nokungcamla wona kodwa noko abawamkeli wona yabona ngoko bahlala phaya nje ngolwa hlobo ixesha elide de emva kwethuba bayaphambuka bemke kuphele ingabiza amagama wabaninzi ababesemnqubeni benze into ekwayo bakreqa yonke indlela kwakhona ukuze bazihlaziyele kwakhona enguqukweni akukho nguquko kubo bamvise ubuhlungu umoya bamkisa kubo basondele kakhulu de apha ukubani yakutyhila nam andinaxesha ndiyazi ngoku kodwa ubani yakutyhila kwiDeuteronomy isahluko sokuqala niyifunde niyakufumana into ekwayo niyiphawule phantsi ngoku iDeuteronomy isahluko sokuqala ngoku nize niqalise kumqolo we19 nize nifunde konke ukuya ku26 Deuteronomy niyakufumanisa ngoku jongani wonke uIsrayeli yintoni bona abantu abayenzayo beza eKadesh Barnea oh ndibona into ethile lo mnqube eli hlabathi lobupentekosta liseKadesh Barnea kanye ngoku oko kunjalo kanye mzalwane uNeville siseKadesh Barnea isihlalo somgwebo wehlabathi yayisisihlalo somgwebo zaze iintlola zimka wathi uYoshua apha ngoku ndithumele iintlola okanye uMoses xele ndithumele iintlola i12 omnye we indoda enye kuzo ngazinye iintlanga zenu ndibathumele ukuya kuhlola ilizwe baze bazise ingxelo ngaba kunjalo kwaye xana bebuyela kwakukho isithoba kwi12 lathi oh ngumhlaba olungileyo kodwa oh inceba asinakuthabatha oh bethu ama-Amori aphaya kwaye sikhangeleka njengemicikwane ecaleni lawo ngamadoda axhobileyo iindonga zabo zinkulu oh inkulu kutheni ndinqwenela ndebe sifele zantsi iphuthe endaweni yokuba usikhuphele usizise apha kodwa omncinci omdala uKhalebi noYoshua bachuma phaya babathulisa bathi singaphezulu kokuba nakho ukuyithabatha ewe mhlekazi nantsiya ngoku khangela kwenzeka ntoni uKhalebi noYoshua bayazi ukuba uThixo unike isithembiso sayo andikhathali inkulu kangakanani zingakanani izithintelo bade kangakanani bakhulu kangakanani oko akunanto yakwenza nayo uThixo utshilo njalo kwaye sinakho ukulithabatha kwaye ingaba niyazi ukuba babe ngabantu ababini kuphela abo kweziya zibini kunye nesiqingatha sesigidi ezakhe zawuwelela emhlabeni ngokuba balubamba ukholo lwabo koko uThixo wathi kuyinyaniso amen umnquba kanye ngoku umi eKadesh Barnea khangelani bona abo bantu babesondele kakhulu de bade bangcamla iidiliya eziphuma kuwo umhlaba batya iidiliya xana uKhalebi kunye nabo baya ngaphaya baze babuya needilia bona abo bafo bakha ezithile baze bazitya oh zilungile kodwa asinakho ukuyenza bona abo bawungcamlileyo umsebenzi olungileyo kaThixo bawungcamlileyo umoya oyingcwele bakubona ukulunga kwawo bakungcamla kona balingcamla ilizwi likaThixo uyakubona oko nanye yawo loo madoda nanye yawo loo madoda eyakhe yavunyelwa ukuya ngaphaya atshabalalela emhlabeni wawo ngapha entlango abazange baya ngaphaya noko babesondele kakhulu ngokwaneleyo ukuba bawungcamle kodwa lunganelanga uba balo nokholo ukuba bawuthathe yiloo nto iyo ngoko ngoku phulaphulani kulowa uthandekayo umntu othe wabhala le leta masiwufunde nje umqolo olandelayo qaphela nje umzuzu qaphela upawulos ngoku masifunde owesixhenxe kuba umhlaba lo uyiselayo imvula eza futhi phezu kwawo uvelisa imifuno ukudla ukwenzela bona abo ulinywa nokulinywa ngenxa yabo wamkela intsikelelo kuThixo kodwa uthi uvelise imithana enameva neenkunzane uyaliwa kwaye ukufuphi nengqalekiso isiphelo sisa ekutshisweni ngoku jonga akutshoyo ngoku qaphela bekukho lo mbuzo apha ngoku kwaye emva koko siya kuvala le nto yaphantse yandibulala iminyaka ndaya emhlanganweni ngelinye ixesha apho abantu babethetha ngeelwimi emisha wakho, Indiana. Ngoku, ndiphambi kwesihlwele sam. Ndibavile bona abo bantu. Ndivile, ndibalisa ibali lobomi bam. Kwaye malunga nendoda entsundu eyathi, nanku apha, nanku apha. Ngoku, ndakuxela oko. Kodwa, ingxenye yalo. Ndabona amadoda amabini. Aye, enye, ibisakunika umyalezo, enye iwutolike. Enye inika umyalezo, ize enye iwutolike. Kwaye mzalwane, babechanile. Nje oku, ndacinga, madoda. Andizange ndibone nanye into efana naleya ndathi ndiphakathi kwengelosi ndacinga. Andizange ndabona nanye into omnye ebesaya kuthetha aze omnye. Kwaye ndahlala phantsi emva phaya njengomshumayeli omncinci omdala wena omabini amadoda. Ngelinye ixesha ndiqhawule isandla sabo. Andizange ndibone anjeya amadoda ebomini bam ebeya kuthetha umyalezo aze omnye awutolike. Kwaye bethu yayimangalisa. Omnye ubeya kuthetha aze omnye atolike. Omabini kwaye ayeye ajike abe mhlophe qha xa ephakamise izandla zayo. Ndacinga, oh bethu bendiphi bonke ubomi bam. Lena yeyona nto ndathi, bethu amapentekosta achanile. Njalo kanye loo nto. Andizange ndibone okungako kodwa nje oko kwakukhona ezantsi ukujikeleza apha apho mhlawumbi iqela labafazi banemishini ndaweni ithile kwaye babeya kuxambula aze omnye abize omnye isichopho sesanxa kunye niyazi nje ngolwahlobo hlobo lokuxambula omnye nomnye. Hayi ukungahloniphi ebafazini ngoku okanye kwanto kodwa nje yayisekuncipheni okusezantsi. Ukuba nabani wenu uyakhumbula mdalwane uGraham wawuseyinkwenkwe encinci ngela xesha kwaye ke leyo yindlela eyayiyo. Kwaye ndaphulaphula kokuya ndaze ndacinga, oh bethu ndibethe iingelosi. Ngenye imini ndisiza ukujikela ekoneni yendlu malunga nosuku lwesibini ndahlangana nomnye wamadoda. Ndathi, unjani mhlekazi? Yathi, unjani? Yathi, ngubani igama lakho? Ndathi, Branham. Yathi, usuka phi? Apha. Ndaze ndathi, hayi ndisuka eJeffersonville. Yathi, kuhle, kulungile. Ingaba ungumpentekosta? Ndathi, hayi mhlekazi, andinguye. Ndathi, andamkeli nje indlela yobupentekosta yokwamkela umoya oyingcwele. Ndathi, nokuba kunjalo, ndathi, ndilapha ukuba ndifunde. Yathi, kuhle, okuya kuhle kakhulu. Kwaye ukuthetha nayo kubambisa umoya wayo njengomfazi equleni. Yayingumkristu wenene. Mzalwana, thetha wafumaneka engolulungileyo konke. Wayelungile. Ngoku nina nonke bangaphi ababesemihlanganweni yam baze babona ezo zinto zenzeka? Niyabona? Kwaye indoda yayilunge ngokugqibeleleyo. Ke ngoko ndacinga, phaya bethu injani ukumangalisa. Malunga nolu warhatya, emva kwemini ngaxesha lithile ndahlangana nomnye. Ndathi, unjani mhlekazi? Wathi, unjani? Ubani igama lakho? Ndaze ndamxelela. Waze wathi, wakhe unguye umpentekosta? Ndathi, hayi mhlekazi, hayi twatse umpentekosta, andiqikeleli. Ndathi, ndiphezulu apha nje ukuza kufunda. Yathi, ndathi, yathi, wakhe wamfumana umoya oyingcwele? Ndathi, andiyazi. Ndathi, ngokubhekiselele koko nonke ninako ndiyaqikelela, andikawufumani. Yaze yathi, wakhe wathetha ngelwimi? Ndathi, hayi mhlekazi. Yathi, ngoko zange wanawo. Ndaze ndathi, kulungile, ndiyaqikelela, oko kulungile. Ndathi, andazi, ndibe nje ndishumayela malunga neminyaka emibini ngaphantsi. Ndaze ndathi, andazi kangako malunga nawo. Ndathi, mhlawumbi andiyazi. Ndathi, andinako ukuqonda kuba oko ndandizama ukumgcina phaya ebona ukuyibambisa. Kwaye xana ndakwenza ukuba ndakhe ndahlangana nomhana Hanisi phaya yayingomnye wabo. Umfazi wakhe wayenentloko emnyama kwaye wayehlala nomfazi onentloko engwaqa enabantwana ababini kuye kwaye ethetha ngeelwimi azitolike nje ngokugqibeleleyo njengoko inokuba njalo. Ndaze ndathi, ngoku Nkosi, yintoni endingene kuyo? Ukusuka kwingelosi bendingazi ebendingene kuko. Ndathi, ndingogxininisa kwiziseko. Ifanele ibe yiBhayibhile, ifanele ibe yelungileyo. Kukho into engalunganga ndaweni ithile Nkosi. Ingaba njalo njani laa nto? Ndaya emhlanganweni ngoba busuku kwaye laa moya ubuya kuwa kwaye mzalwane ubuya kuwuva ngokuvakalelo. ukuba wona yayingumoya oyingcwele ewemhlekazi ukuba ebingenguwo ungqinelana nomoya wam ukuba wona yayingumoya oyingcwele kwaye ndandisengumshumayeli osemtsha kwaye ndandingazi kangako malunga nokucalula umoya kodwa ndandihleli phaya kwaye ndiyamazi kwa oyena thixo owandisindisayo yayiyimvakalelo ekwanye ndava ngathi ndandiphuma ngophahla yayiyimvakalelo emangalisayo kakhulu kwesasakhiwo ndaze nacinga malunga neshumi elinesihlanu lamakhulu abo phaya ndaze nacinga bethu bethu amabini okanye amathathu amaqela abo ahlangana ndaze nacinga yitsho bethu ingenzeka njani ngoko laa moya mkhulu kwesi sakhiwo usiwa ngolwa hlobo kwaye apha jongani koku kuqhubeka phaya bona abo bafo bethetha ngeelwimi betolika benikeza umyalezo ngokugqibeleleyo kwaye omnye wabo umhanahanisi kwaye omnye indoda yenene kathixo ndaze nacinga ngoku ndibhideke ndonke andiyazi emandiyenze kuhle kwangoko emva kwayo umhlobo wam olungileyo umzalwane uDavis niyazi waqalisa ukuthi ndandingunopopi leyo yinto yokudlala yamantombi niyayazi kwaye ke ndandiselisoka kwaye ke nda waqalisa ukuqhubekeka ngam kwaye ngoko waqhubeka hlobo lokuhlekisa ngam kwaye sasinencinci kwaye umama wakho kunye nathi sonke sasinemihlangano emincinci apho kwiindawo ezahlukeneyo umnquba wawungaqhubeki ngela xesha kwaye sasinemihlangano emincinci endaweni ezahlukeneyo kwaze ekugqibeleni ngenye imini emva kokuba umnquba wakhiwe iminyaka emininzi kamva ndanyuka ndaya eGreens Mill kumqolomba wam ukuya kuthandaza ukuba umzalwane uDavis wayethethe izinto ezimbi kakhulu malunga nam ephepheni lakhe ndandimthanda ndandingafuni kwanto yenzeke kwaye ndanyukela phaya ukuya kumthandazela ndaze ndinyukela phaya ndaze ndangena emqolombeni ndaze ndahlala khona phaya malunga neentsuku ezimbini ndathi ngosi qolele akabhekiselelanga koku ya ndaze ndacinga niyayazi ndenzeka nje ndicinge ngesibhalo ndaze ndaphuma kwaye kwakukho isiqobo esasiqobo sisalele phaya ndandikuso kungekudala ezantsi ngaphandle kwentaba kwaye silele ukunqamleza indledlana ejikelayo ukusuka kumlanjana ndaza nje ndasinqabalaza isiqobo ndijonge ngaphaya ezintabeni emva kude emva phaya ndaze ndabeka ibhayibhile yam phandle ngolwa hlobo ndacinga niyayazi ndandicinga ngesibhalo umkhandi wobhedu wandenza buhlungu kakhulu kwaye watsho izinto niyayazi ndacinga ndiyakholwa ndiyakukufunda nje okuya ndavula ibhayibhile ndaze ndathi kuhle ndasula ubuso bam waza umoya wabhudla waza wayityhila kumahebhere isithandathu kuhle ndathi koko akukho apho ikhoyo ndaze ndabeka yona emva ngolu hlobo waze umoya wabhudla kwakhona wayityhila emva kwakhona ndaza ndathi ngoku oko akuqhelekanga umoya uyibhudlela emva ngolwa hlobo yenacinga kuhle ndiyakholwa ndiyakuyifunda ndaze ndathi kuba akunakwenzeka kwabo bakhe bakhanyiselwa benziwa amadlelana nomoya oyingcwele bayiva incasa yelizwi likathixo kwanento yephakade eliza kubakho ndacinga kuhle andiboni into ngako kuya ndifunde kuhle sahluko sonke kukho nto kuso ndathi kuhle oko wagqiba oko ngokuya ndaze ndayibona ngolu hlobo yaza yabuyela emva kwakhona ndaze ndayichola yona ndaze ndacinga kulungile yintoni leya ndaqhubeka ndiyifunda kwaye ndiyifunda ndathi kulungile andinakho ukuyiqonda ngoko ndaqhubeka ndayifunda ukwehla akunakwenzeka kwabo abakhe bakhanyiselwa iyehlela apha kwindawo apho ithi kuba umhlaba lo uyiselayo imvula eza futhi phezu kwawo uvelisa imifuno elungele bona abo ulinywa nokulinywa ngenxa yabo wamkela intsikelelo kuthixo ke othi uvelise imithana enameva neenkunzane uyaliwa kwaye ukufuphi nengqalekiso osigwebo saso ikukutshiswa ndathi ngaba kuthetha ukuthini okuya ndaze nje ngoku ndandingacingi malunga nanto phezulu phaya nje ukucinga okuya kwaye nje emva koko njengoko ndandihlala phaya ndacinga inkosi iya kundinika umbono malunga nomzalwana uDavis kunye nabo ezantsi phaya kwaye ndandihleli phaya ndajonga ndaze ndabona into ethile iphethuluka ukunqumla le ndawo ivulekileyo iphambi kwam kwaye yayelihlabathi liphethuka ndaze ndalibona lonke liqhekeziwe likhangeleka njengathi lonke lalilinyiwe kwaye indoda yaphuma kunye neyona inkulu into phambi kwakhe izele imbewu kwaye wayiphosa imbewu kuyo yonke indlela emhlabeni njengoko yena ehamba kwaye wayokujikela egophenyi lomhlaba waze waya kusithela kum kwamsinya njengoko wayokusithela kum naku kusiza indoda enyebelezele ngenene ukujongeka inkcibe iimpahla ezimnyama ihamba ngolu hlobo ihamba iphosa imbewu ezimbi ndaza ndayibukela kwaye njengoko umhlaba uqhubeka uphethuka emva kwethuba ingqolowa yavela kwaye xana ingqolowa yavelayo phandle phaya kwaza imithana enameva kunye neenkunzana nameva nokhula olunevumba kwaye yonke into ikhula ukhula olunencindi yobisi kwaye yonke into ikhula kwingqolowa kwaye zonke zazikhula kunye kwaye naku kusiza eyenene embi imbalela yaze ingqolowa encinci yaba nentloko yayo ngapha yangolwa hlobo yaze imithana enameva neenkunzana nameva zaneentloko zazo ngaphaya ukhula ngalunye nje luphefumla ngolwa hlobo ubunakho ukuziva zona kwaye zazibiza imvula imvula kwaze emva kwethuba nako kusiza ilifu elikhulu aze amanzi aphokoka kwaye xana yawuwela phaya laa ngqolowa yachuma yaze yaqalisa ukukhwaza uzuko haleluya mayibongwe inkosi phezulu lachuma oluncinci olunevumba ukhula laze lakhwaza uzuko mayibongwe inkosi haleluya ameva kunye nazo zonke zadanisa khona phaya ngaphaya entsimini zikhwaza uzuko haleluya mayibongwe inkosi kuhle ndathi andikufumani oko umbono wandishiya ndaze ndawela koku yakwakhona imithana enameva ekufuphi ekwaliweni ndaze ndayifumana uyesu wathi imvula iwela amalungisa nabangemalungisa indoda ingahlala emhlanganweni ingathetha ngeelwimi ingakhwaza kwaye ingenza njengabanye babo ngomoya wenene oyingcwele kwaye nangoko ingabi sebukumkanini bukathixo injalo kanye loo nto akathanga na uyesu baninzi abaya kuma ngaloo mini bathi nkosi andithanga ndakhupha iidemoni na egameni lakho andithanga ndaprofeta na ndashumayela egameni lakho andenzanga misebenzi mininzi yamandla egameni lakho wathi uyesu mkani kum nina abasebenzi bobugwenxa andizange ndanazi nokunazi malunga naphi kokuya nantsi ngqo ethetha khona apho yabona bayiva incasa yemvula elungileyo yasezulwini kodwa indawo yokuqala babengalunganga indawo yokuqala iinjongo zabo zazingalunganga iimbono zabo zazingalunganga okokuba akunakuxela iniyasi ekuvuneni wathi ndingaphuma ndizinyothule wathi ziyekeni zikhule kunye kwaye kulaa mhla laa meva nemithana enameva iya kutshiswa kunye kwaye ingqolowa iya kuya kuvimba ngoku uzakwazi njani leliphi imeva okanye inkunzane okanye yiphi ingqolowa ngesiqhamo sabo uya kubazi uyabona mzalwana dade umthi olungileyo awunakuvelisa isiqhamo esibi akukhathaliseki ndaweni ithile ekuhambeni kwendlela iza kukufumana ke wena ekufuneni ubhaptizo lukamoya oyingcwele yavuya nokuba ngubani obhale oku ya yabona pho wona la makholwa asemdeni emva phaya ayekanye kunye nayo ayelusiwe ngolwaluso lwabo aya kanye ngaphaya kwilizwe athe uthixo walithembisa kanye elungqamekweni lwalo amadoda amaninzi ahamba enyukela eyokufika kwelaa ngqameko ayakuya kanye kubhaptizo lukamoya oyingcwele aze alwale akafuni kuyinikezela uya kuya kanye kubhaptizo lwesibhalo egameni likayesu kristu aze aphethuke alwale ukuze enze ukuba angaliboni akukho nasinye isibhalo kuyo yonke ibhayibhile apho nabani wakhe wabhaptizelwa egameni likayise nyana moya oyingcwele nasinye isibhalo ibandla lekatolika layiqala yeza kuluther ukuhlela kuwesley kwaye itsalile yaza kutsho apha injalo ngqolonto kodwa ulungelelwano lwesibhalo ligama lenkosi uyesu kristu ubhaptizo lwabapostile akunakuyenza laa nto uze uhlale esihlelweni injalo loo nto ngoku niyazibona ezazinto ubhaptizo lukamoya oyingcwele izipho zikamoya izinto athe uthixo wazizisa isiqhamo sikamoya luthando uvuyo ukunyamezela owu nithi kodwa mzana uBrenham makasikelelwe uThixo, ndiyanyamezela ikhangele kanjalo. Ndinyukele eOhio apha kungekudala kwaye umntu othile undibuzile, wabhala ileta apho wandibuza ukuba ndibhaptiza abantu egameni likaYesu Kristu. Zange nditsho nalizwi, bazifumanela kakade laze ishumi elinesithandathu labalungiseleli ababesebenzisanayo larhoxa. Olo lunyamezelo alunjalo? Unyamezelo, ububele, ubulali, ubulungisa, umonde kunye nomoya oyingcwele, yabona? Oh, mzalwana dade, siseKadesh Barnea, uyangcamla ngoku. Ubusuku obugqithileyo umoya oyingcwele uwele phezu kwethu, weza kuthi wangena njengomoya ovuthuzayo wahlala phezu kwabaninzi benu. Namhlanje abalungiseleli bebetyelela amakhaya apha naphaya, bebeka izandla bethandazela abafuna umoya oyingcwele. Sukuthabatha isibambelo, sukuthabatha uhlobo oluthile lwengxolo, sukuthabatha uhlobo oluthile lwemvakalelo. Ulinde phaya ade uThixo abe ukubumbile wakwenza isidalwa esitsha, wakwenza umntu omtsha. Uyawungcamla wona ngoku nje, ukungcamla wona, kodwa yekela ihobe likukhokelele kanye etafileni, kwaye imvu nehobe zahlala phantsi kunye atya okoko phezu kwelizwi likaThixo, kuba liyakuma xana kungekho zulu okanye mhlaba. Ilizwi likaThixo liyakusala, yinyaniso leyo. Ncedani, sanokucinga ukuba ndinqwabalayo, ukuba bendinjalo, andibhekiselelanga ekubeni njalo. Ukuba ndiyathemba ndiyiphendule le mibuzo ndinayo ngokungcono ngolwazi lwam. Kwaye ngoko ke kumaHebhere isithandathu ukuba niyakubona uPaulus ethetha kumaHebhere awathi ke, siyakuhamba nawe kangaka, bayakuzi niyabona, but ngoku wena bona abezayo baza bangcamla. Kwenzekile nje ukuba ndijonge ngasemva esakhiweni ukubonisa wena ubungqina boThixo ophilayo. Ndiyathemba andimenzi lo mntu aziwe. Ndiyeza ndivela emhlanganweni kungekudala, ndaze ndeza apha ndachaza kwenu ukuba umhlobo olungileyo kumngane wenene wam iqabane lokuzingela, indoda ibe ilungile kum, indoda eyakhe yasebandleni lam kwaye ibe ingumzalwana wam, ndayibiza uBasti, igama layo nguEverett Rogers, ihlala eMilltown. Bangaphi abandikhumbulayo ndisiza apha ukuza kuyichaza? Yayilele apha esibhedlela, oogqirha bayityanda bayivula kwaye ke izele kumhlaza, baze nje bayithunga. Bathi uyakuya ephela kwangoko, kwiiveki ezimbalwa uya kumka, uya kuba konke okuya kuba kuko kuya, iya kuphela yiloo nto yonke. Niyakhumbula indlela endema apha eqongeni namthandazela, sehlala ezantsi phaya saza saya egumbini, into ethile isitya entliziyweni yam. Ndaya egumbini kwaye kwamsinya ndathi ndakhuphela ngaphandle wonke umntu ukuze umzalwane uEverett wayelele phaya. Kwaye niyakukhumbula oku, ndangena ndathi, mzalwane uBasti, ndambiza Basti. Kudala xana sasinomhlangano kwisakhiwo esivuleke macala onke esinophahla lwengca ezantsi phaya, wonke wona amawisile emva ngaphaya endulini, ugeti omnye wabo enyebelezela ayekroba ngophahla lwediliya uze abone oko ndandiza kutsho, kunye nokunjeya esoyika ukuba ibandla lamawisile liza kubasika. Kwaze emva koko ndaya ndaba nombono phaya, ndaze ndabona inyama yonke ifunjiwe kwinkonkxa, ndabambisa imfumba yeentlanzi ndaze ndazibophelela, ndazibeka phezu kwale mitya, ndaze ndabophelela imitya kwaye qana ndajongayo kwaye yayikuko konke kumbono. Ndashiya imfumba yabantu bemile phantsi kwesakhiwo esivuleke macala onke esinophahla lwengca ngoba busuku, ndaze ndinyukela kumphezulu wendulu kwamzalwane uWright kwaye babengenakho kwa ukundifumana kwintsasa elandelayo. Ndathi, musani namnye wenu. Ngelixa ndandimile phaya ndishumayela, naku kusiza okwakukhanya, laa ntsike yomlilo yandanda kanye apha phambi kwam yathi, mka apha uye emahlathini ndiyakuthetha nawe. Yayiyilaa mini inye usuku olulandelayo xana bandifumanayo phezulu endulini, kwaye ndandiphaya ndafihla imoto yam elukhuleni kwaye ndandiphezulu entabeni ndithandaza ubusuku bonke kunye nayo yonke imini elandelayo. Abanye babo beza phezulu phaya bafumana imoto baze beza phezulu phaya. Olo yayilusuku awathi umzalwane uGraham Snelling apha wamkela umoya oyingcwele kunye nobizo okulungiselela. Phezulu phaya kwicala lenduli ndandilele khona kwaye wandixelela izinto ezahlukeneyo zokuba ndizenze kunye nentetho esasiya kuba nayo. Wandinika umbono wokubona ezi ntlanzi zibotshiwe wathi, "Eli libandla lakho iMilltown." Kwaye ezine okanye ezintlanu zaphacuza zemka ndaze ndathi, "Ubani lowo?" Wathi, "Omnye wabo nguGuy Spencer kunye nomfazi wakhe, omnye ngomnye uSpencer phaya kunye nababo." Kwaye wandixelela abohlukileyo yintoni eya kuphaquza imke. Ndabaxelela ndathi, "Musani namnye wenu ukutya, umfazi wam kunye nam sasinga kwakuphambi kokuba sitshate." Kwaye wagoduka ukuya kuhlala ubusuku bonke nodade Spencer, umfazi omangalisayo, indoda emangalisayo. UGuy Spencer yindoda elunge njengokuba emile kufele lwesihlangu. Waze waya ezantsi phaya, waze wa uOpa wathi, "Ngoku jonga kumidi." Wathi, "Ngoku midi, ndiyamkholwa umzalwane uBee." Wathi, "Kodwa xana uOpal elamba kwanele afumane ihem namaqanda, ke uye aye ngaphaya aqhotse ihem namaqanda akhe ahlale phantsi ukwenzela ukuzitya aze aqalise ukubulela." Kwaye wayeyama etafileni walila akabinakho ukuzichukumisa, baze beza kuzingela. Kwaye phezulu phaya endulini ngalamini wandixelela ngqo okwakuya kwenzeka. Wathi, "Aba baya kumka, kwaye emva koko aba baya kumka." Kodwa wayenemfumba enkulu yenyama enkonkxiweyo. Wathi, "Gcina lena ukwenzela isetyenziswe kwixesha elizayo, kwenzela abantu baseMilltown." Kwaye ngobunye ubusuku xana ndeva umzalwane uCritch ebehleli apha ngobusuku obugqithileyo. Kanti umzalwane uCritch ingaba ukhona ngobo busuku? Xana umzalwane uCritch weza kum wandibiza, kwaye udade uCritch elila, utata wakhe wayelele phaya. Wathi, "Mzalwane uBill sukumxelela uyafa." Wathi, "Utyiwe wagqitywa ngumhlaza, oogqirha bamvulile, kwaye nje uzelwe ngumhlaza njengoko anokuba nakho." Kwaye uWill Hall kunye nani nonke niyamkhumbula yena, xana ugqirha okwamnye wamvula kwaye wayegcwele kakhulu ngumhlaza, ndaqalisa ukuya kuzingela oonomatse ngala ntsasa kwaye ndabona wona ama-apile ejinga egumbini. Niyakhumbula elabali layo? Kwaye nantsiya indoda iphila namhlanje ibe iminyaka eyagqithayo, yona nomzalwane uBasti babe zizihlobo. Kwaye ndaya ezantsi esibhedlela, isibhedlela esitsha, ndilibele basibiza ntoni phandle phaya eNew Albany, isibhedlela esitsha. Ndaze ndaya phaya ukuya kubona uBasti. Kwaye xana ndangena egumbini ndathi, "Mzalwane uBasti." Wathi, "Mzalwane uBill." Wanqakula isandla sam ngolu waxhawulo ludala lwesandla, igqala lemfazwe yokuqala yehlabathi, hayi ukutho oko ekhona, kodwa nje intliziyo elungileyo eyakhe yabetha phantsi kwehempe eluhlaza. Wabamba isandla sam, ndibe ndisendlwini yakhe, ndisitya endlwini yakhe, ndalala endlwini yakhe njengokufanayo ukuba ngumntakwabo, abantwana bakhe kunye nabo bonke nje sinje ngabantakwe ngegazi, indoda elungileyo. Kwaye yena kodwa akazange eze kwinkosi nzulu. Yena ndambhaptizela egameni likaYesu Kristu. Kodwa ngalaa mini xana laa mshumayeli womwisile wathi, "Nabani obhaptizelwe egameni likaYesu Kristu aphume phantsi kwentente yam." Oko kwakulungile, uGeorge Wright kunye nabo bahamba baphuma. Laa mva kwemini ndehlela phaya ukuya kubhaptizela egameni likaYesu Kristu eTottenford, ibandla lakhe lonke langena kula manzi kwaye labhaptizelwa egameni likaYesu Kristu. Ke ndaqhubeka nje, konke oko kwakulungile. UThixo unani, ubani onokuchasana nani? Andazi kwa ukwazi ukuba yayaphi indoda, wenze kantoni kuyo. Nakuba kunjalo ndangena esibhedlele, kwakukho uBasti elele phaya ezele kumhlaza. Oogqirha bebengayikwenza nanto, kodwa nje bamqhoboshe bamdibanise. Wathi uBasti kum, wathi, "Mzalwane uBill, oko kokwesizathu into ethile yenzekile." Ndathi, "Ewe Basti, qalisa ukuva laa moya njengalaa moya uvuthuzayo bendithetha ngawo, niyazi ungena." Wathi, "Xa ndangena apha kwakukho umnyama kulaa kona, umi kulaa kona. Umnyama ngumnqophiso, umnqophiso kaThixo. UThixo wenza umnqophiso kunye nam kulaa ntaba ngalaa mini. Beka izandla zam phezu komzalwane uBasti ndamthandazela." Oogqirha bathi, "Uya kuye ephela, uya kubheka nje ezantsi, akukho nto yakwenza, uya kube emkile nje kwiintsuku ezimbalwa." kwaye upastor Rogers leyo ibe iziveki neveki kunye neveki ezagqithayo kwaye upastor Rogers ehleli kanye emva apha ebandleni ngobu busuku ephilile kwaye womelele kangangoko ndambonayo ukujongeka ebomini bam. Phakama mzalwane upasti, nanku ya masinike uThixo uzuko.
Gathered in the upper room, all praying in his name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. Come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's say it. Oh, one of them.
Bangaphi abangomnye wabo, phakamisani izandla zenu. Oh, Bethu, oh, ndivuya kangakanani ndingomnye wabo.
Gathered in that upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Ngoku ngeli xa sicula ela chorus kukhona ufuna ngamnye wenu ajike aze axhawule izandla nomnye ngakuwe aze athi ingaba ngomnye wabo yebona kulungile. Ndiyayazi ngomnye mzalwane uNevi, ndiyayazi ngomnye mzalwane uCaps, ndiyayazi ngomnye, ndiyayazi ngomnye. Oh, anivuyi na ningabanye babo. Bangaphi abangathanda ukuba ngomnye wabo? Phakamisa isandla. Kulungile. Ngoku ndiza kuniculela oku.
Then come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul on flame. Oh, 'tis burning now down in my heart. Oh, glory.
Khumbulani oko intombazana encinci yakutshoyo kuPetros, akunguye omnye wabo. Ndivuya kakhulu, akunjalo wena. Niyayazi uPetros wathi ngala mini yePentecost, oku kokuya ngoku ndasoloko ndisithi, ukuba okoku asikuko okuya, ndiyavuya ndifumene oku, ndilindele oku ya kufike. Njalo loo nto, ndiyavuya ngoku. Oh, akumangalisi na oku, sihleli sonke kwezasemazulwini indawo kuKristu Yesu. Sidlelana ngomoya, sidlelana phezu kwelizwi, sithetha ngezinto ezilungileyo eziyakuza. Ilunge kakhulu, ndivuya kakhulu ukwazi oko. Aninjalo nani, anivuyi nani ngamaKristu, anivuyi na izono zenu ziphantsi kwegazi. Uyakuza ngenye yezimini kwaye siyakuhamba naye. Ngoko cinga, konke ukuguga kuya kuwa kusuke kuthi, konke ukugula, zonke inkqwaleko, bonke ubomi obufayo buya kuguquka. Oh, Bethu, ndingacinga nje ngabathandekayo abadala abazalwane abathi bema apha. Ndiyakhumbula, bangaphi abakhumbula uRabbi Lawson? Bethu, uninzi lenu, ndingambona ejingisa lowa mdala umsimelelo kanye apha, kwaye ndiyakube ndihleli phaya, beya kucula eli lidala icula. Nje umzuzu uThethi, mzalwane. Ndiza kuzama, ndibone ukuba ndingafumana ityhuni yalo, andiyazi. Kukho ingomso elivuyayo elindilindeleyo, apho amasango eperile yakuvuleka banzi. Kwaye xa ndiwela le ntlambo yosizi, ndiyakuphumla phezu kwelinye icala. Ngenye imini engenakufikelelwa lulwazi olunokonakala. Ngenye imini nguThixo kuphela owaziyo phi nini. Amavilo bomi bokonakala yakuma onke ngxi. Emva koko ndiyakuhamba ndiye kuhlala endulini yeZiyoni. Ehe. La mavili mancinci ajikelezayo kuthi, jonga, ncamla, iva ngokuchukumisa, jojisa, iva. Ezi zimvo zintlanu kunye namavili ejika kobi bomi bufayo, ngenye imini aya kumanqi. Koko mna buqu kunye nawe siyakuya kuhlala endulini yeZiyoni. Oh, ndiyakuthanda okuya, akunjalo wena. Ukwazi ukuba sinesiqinisekiso esisikelelekileyo. Kulungile, bangaphi abalaziyo iculo lethu elidala lobhaptizo? Ngoku siya kukuguqula okuya. Asithabathe iculo lethu lokunqumamisa. Thabathela igama likaYesu kuwe, mntwana wentsisi nentlupheko. Liya kukunika uvuyo nentuthuzelo. Thabathela nokuba uyaphi na. Thabathela igama likaYesu kuwe, yenza nje oko njengoko uhamba. Kulungile, sonke ngokuhlangeneyo ngoku. Musano kuliba, intsimbi yesibhozo kusasa, amakhadi okuthandazela aya kunikezwa ukwenzela umhlangano. Umhlangano uya kuqala ngecala lesithoba, ndiyakuba ndishumayela ngeyeshumi. Inkonzo yomthandazo yabagulayo iya kuqalisa malunga nentsimbi yeshumi elinanye. Emva kwemini ngomso ngokuhlwa, iya kuba ngumyalezo wobuvangeli emnqubeni, kwaye ngomso ebusuku, nonke nina bathe baguquka kwizono zenu kwaye bengazange babhaphizwe, iya kubakho iqula liya kube livulekile. Siyakube sibhaptizela abantu egameni leNkosi uYesu Kristu. Wonke ubani nokuhlangeneyo ngoku ngelixa sicula kwiqono eliphezulu lelizwi lethu. Bani ubhasti akwazi ndivuya kangakanani kwaye ndinombulelo kuThixo. Niyayazi, wenyuka waya kugqirha kwaye bandixelele ugqirha wajonga kuye kwaye engayazi into amakayicinge. Wayengakholwa, yayingumfokwanga. Oh, ayiyomfihlo oko uThixo angakwenza. Akukho njalo oko, kulungile. Yitsho. Kulungile, Ndiya kunikezela inkonzo ngokumalusa. Uya kuba namazwi athile okanye athethe nothile asinqumamise nantoni esengcingeni yakhe.